Most glorious Father,
sichabula kakhulu
kulo
busuku kwazi ukuthi ebuntwini bethu sinokuphila kungafi ukuphila kukaNkulunkulu wethu kuhlukaniswe ngezinkotha zomlilo futhi zahlala phezu kwalowo nalowo kubo futhi bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele futhi baqala ukukhuluma ngezinye izilimi lapho moya ubaphumisele. Oh Baba, sibonga wena kanjani ukuthi uzihlukanise wena uqobo phakathi kwebandla. Akumakalisi inkosi yethu yathi, ngalelo suku niyokwazi ukuthi ngikubaba nobaba kimi, mina ngikini nani nikimi, ukuthi uNkulunkulu wezulu uhlala kanjani phakathi kwabantu bakhe.
A little while and the world won't see me no more.
Kusezi kashala neze ngeke lisangibone nokho niyakungibone mina ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekuphileni kwezwe kwehle kudlule kuyo yonke iminyaka yebandla uzoba lapha unguyezo lanamuhla naphakade futhi besiyokwazi ngemisebenzi oyenzayo lezi zibonakalisa ziyakubalandela bakhulwayo.
Lord, seeing the climax of all ages.
Kusingibona ungibona uvutho ndaba lwayo yonke iminyaka isikhathi sesilungela kuphela nephakade liyangena baba uNkulunkulu. Sijabule kakhulu ukwazi ukuthi siphila kuleyonsali namuhla sibhekisise izimpilo zethu futhi sibone lolo hlobo lwezimpokophelo esinazo izinjongo esinazo futhi sibona ukuthi umoya ongcwele usithathe indawo.
God, may every person in divine presence tonight
uNkulunkulu kangathi wonke umuntu osebukhoneni bobuNkulunkulu kulobu busuku angaqonda le minyaka ebandla siphila kuyo futhi abalekele enkosini uJesu ngokushesha ngoba kulotshiwe ngokucacileyo ukuthi igama lenkosi lingumbashonga namandla elungileyo abalekela kuwona futhi aphephe. uNkulunkulu waze kulobu busuku ugcobe ubuntu bethu Nkosi, letha abazulazulayo Nkosi odideke kakhulu, bheka izimvu ezimpofu Nkosi abazi ukuthi bakholwe yini kunokubiza kwabelusi bezimvu kuyo yonke indawo. Siyakubulela baba ukuthi bazozwa lowo malusi wezimvu omkhulu mhlambe Nkosi Jesu, umoya wakho omkhulu ukhulume kulobu busuku uthi mntwana wami woza kimi futhi ngizokunika isabatha kuphumula okukubeka uphawu uya esiphethelweni saphakade.
As we see the time running out.
Ayikushukunyiswa phezu komhlaba njengoba sibone sikhathi siphela manje sibe khona baba kuloma ngesikhulumi lalela ngezindebe azabezwayo ngokuba sonke silalele egameni lika Jesu siyakholeka. Amen. Ningahlala phansi. Manje kulobu busuku sidalisha unyokini webandla wesibili ngibona abaningi babo bethatha amanothi nezinto futhi yingaleso sizathu ngifuna ukucacisa lokhu isikhathi ngasinye.
Now the second church age was called the church age of Smyrna. And
manje unyaka webandla wesibili wawubizwa ngonyaka webandla waseSmyrna futhi wenzeka unyaka waseSmyrna wangeniswa ngesikhathi esifanayo unyaka waseEfesu usuphumile. Unyaka waseEfesu wawusukela ku-AD 55, AD kusho ukuthi uJesu azalwa, kuye ku-AD 170. Unyaka waseSmyrna ungena ngo-170 futhi uphume ngo-312.
This church is the persecuted church, the one that wears the martyr's crown.
Leli ibandla elashishiswayo lowo gqoko umqhele womfelukholo ibandla lenhlupho futhi isithembiso sikaNkulunkulu kulo ibandleni likhethiweyo kulo wakungukulinika umqhele wokuphila. Ibandla kalinge laba nenkanyezi eyayiphethwe yisandla sikaNkulunkulu kungukuthi yayimelele isithunywa kulowo nyaka webandla okwedlula konke engangingacabange ngakho kwakuyisithunywa onyakeni webandla laseEfesu ngoba iBhayibheli yalisho ukuthi bangobani kwaba uPawulu ngoba wasungula ibandla laseEfesu futhi wayengumfundisi walowo nyaka webandla owalethe kukhanya ebandleni kungukuthi uJohane ongcwele walithatha kusukela lapho wasekuba uPolycarp futhi kuqhubeke kwehle uPolycarp njalo kuqhubeke kwehle.
Now the Smyrna age, I believe with all the that I have been able to find, was Irene.
Manje unyaka waseSmyrna ngikholwa ngayo yonke engikwazile kumthola ngoba ngu-Irenaeus futhi manje ngifuna ukukunikeza isizathu sokuthi kungani ngakhethwa u-Irenaeus esikhundleni sikaPolycarp. manje kakhulu bonke abefundisi basesontweni ufuna ukucabanga nabafundisi bebhayibheli ukuthi leyo ngelosi kwakungupolycarp upolycarp wayengumfundi kajohane ongcwele lelo iqiniso futhi upolycarp wabeka uphawu yena wayengumfelukholo bamgwaza ngqo enhliziyweni futhi bambulala manje kodwa wayendoda enkulu indoda enedumela indoda eyesaba uNkulunkulu enomoya omuhle akungabazeki engomunye wamakristu amakhulu kunawo wonke esake saba nawo futhi akukho owawunga kusho kumelene nempilo yakhe.
The reason I chose Irenaeus because I believe that Irenaeus was more closer to the scripture than Polycarp was.
Isizathu sokuthi ngikhethe uIrenaeus ngoba ngikholwa ukuthi uIrenaeus wayesondelene kakhulu empalweni kunoma uPolycarp wayenjalo ngoba uPolycarp wathi kuncika ngasemqondweni amaRoma wokumisa inhlangano futhi uIrenaeus wayemelene nakho ngokuqinile wobusala ngokuphelele.
And then as we all know the great
wasukuthi ke njengoba sonke sazi impikiswano enkulu yayiza emkhandlini waseNezia enye impikiswano enkulu yayiphakathi kokuthi uNkulunkulu wayemthathi noma uNkulunkulu wayemunye futhi uIrenaeus wathatha uhlangothi lokuthi uNkulunkulu wayengumNkulunkulu manje munye nje. Ngingahle ngifunde kwi-The Anti-Nicene Fathers, umqulu wokuqala, ikhasi 412, isicaphuno esincane nje. Uma ufuna ukubhala phansi lokho, umqulu wokuqala we-The Anti-Nicene Fathers, futhi ekhasini leshumi nambili, futhi uma ubufuna umqulu, ingxenye yokugcina yomqulu wesithathu. Ngingahle ufunde yonke into kunezahluko eziningana zawo, noma imisho eminingana, manje ngiqala ukufunda ekugcineni. Ngo amashumi amabili amavesi angamashumi amathathu kuwo ngeke ngikufunde konke kodwa ingxenye yakho nje.
All the other expressions likewise being
zonke zinye izizwakalisi kanjalo zikhipha iziquso yedwa nomuntu ofanayo nebo uzama ukusho lokho abambiza ngakho uyise indodana nomoya ongcwele futhi wathi lezo iziqu hayo magamba iziqu zomuntu oyedwa yilokho kanye esikufundisayo kwamanje la namhlanje.
As for the example and then in parentheses in English, the Lord of power, the Lord Father of all, God Almighty.
Njenge ngokwesibonele bese kuthi ke kobakake ngesingisi inkosi yamandla inkosi uyise wabo bonke uNkulunkulu namandla onke ophezulu kwakho konke umdali umenzi nokunjalo lawa akusiwona amagama neziqo zokulandelana kwabantu abehlukene kodwa zomuntu oyedwa ofanayo. Amen.
By the name of which the one God Father is he.
Ngikama lapho uNkulunkulu oyedwa uyise lowo zonke lezi zinto upha bonke ingu kuba khona isipho sakho konke kukhona.
Irenaeus says that all these titles are summed up into one name under one God.
Irenaeus uthi zonke lezi ziqu zifingelwe egameni lodwa ngaphansi kukaNkulunkulu oyedwa futhi ayiziqu kuphela zalokho ayeyikho wayeyintebe yaseSharoni yilokho ayikho leso yisiqu wayeyinkanyezi yokuza wayengu-Alpha wayengu-Omega lokho yiziqu zalokho ayeyikho wayenguyise wayeyindodana wayengumoya ongcwele.
But there's one God.
Kodwa kukhona uNkulunkulu oyedwa. UNkulunkulu oyedwa negama lakhe linye futhi leso isizathu sisodwa engicabange ukuthi uIrenaeus wayeqinisile ekuxilongeni kwakhe lapha noma ekuhunyushweni kombhalo.
Another thing that I'd like to read you, it's found in the book How Did It Happen?
Enye into engingathanda ukunifundela yona itholakala encwadini ethi How Did It Happen? Futhi lena ibhalwe ngosomlando futhi How Did It Happen? Ngo-RC Hazeltine umlando wamabandla okuqala futhi lapha ekhasini 180 iziphiwo zokomoya esikhathini sika-Irenaeus ngo-AD 177 kuya ku-202. Manje isizathu ngicaphune lokhu kuya ethiphini nebo futhi kuzosuswa ezincwadini.
It was in Irenaeus' time that the
ungesikhathi sika-Irenaeus lapho iningi lamabandla abapostoli aseFrance ayenazo zonke iziphiwo zikamoya ongcwele lokho kwakuvela kuye efundisa nebo amalungu ebandla lika-Irenaeus eLoyne naleyo iLoyne eFrance akhuluma ngezilimi.
It was not uncommon to see someone dead brought back to life.
Kwakuyinto ejwayelekile ukubona umuntu ofile evuswa, ukuphulukiswa kwa ukuphulukiswa kwakuyinto eyenzeka nsuku zonke kuwo wonke obuvangeli, amabandla obuvangeli indawo zonke. Lowo Irenaeus wayekwazi ukufundisa.
Miracles were frequent. In fact,
izimangaliso zazenzeka kaningi. Eqinisweni, lawo mabandla ayengahlali ngaphandle kokubonakaliswa okuyisimangaliso bobukhona bukaNkulunkulu noma ngombono, ukuxosha kwezinto ezingumsuka wemvelo ngesimangaliso, ukukhumbuza amaKristu obuvangeli angalolo suku ayengabafundi bakhe abathandekayo.
But from the histories,
kodwa emilandweni yesikhathi esidlule asikwazi ukukhothoza isenzeko isisodwa sokuvusa ofileyo ebandeni lamaRoma lokuqala. Labo ngabantu abangakhathalele kunoma yilophu hlakothi bakhuluma iqiniso nje ngosomlando.
That's why I think Irenaeus, because you see, he had the same faith that Paul and the disciples had handed down.
Ngakho ngicabanga ukuthi uIrenaeus ngoba niyabo wayenokukholwa kufanayo lokho Paul nabafundi ababekudlulisele zansi. Ingakho ngine kholwa ukuthi wayeyingelosi yebandla lesimina ngoba wayenezimfundiso ezifanayo ezingokomphalo nezimfundiso ezifanayo zangokomphalo based kwezisekelo zezi likaNkulunkulu ezizoveza into efanayo ngaso sonke isikhathi. Umozo vele nje kalulo uthathe indlela yokwenza kaNkulunkulu futhi kwenze ngamashi ungakhathaleki ukuthi amabandla athini, kulandele nje ngendlela nje okusho ngayo kuzoveza into efanayo futhi yiloko uIrenaeus akwenza. Manje ngicabanga ukuthi uPolycarp wayeyindoda ekahle, ngiyaqonda, kodwa ngithi wancika kakhulu kakhulu ekuhleleni ibandla futhi njengoba kwakwenza amaNikolawu ayetshela ibandla futhi elethe obuzalwane ndawonye okubukeka kulungile ngokuhlakanipha. Kodwa yabo umoya ungaphambili kude ngokuhlakanipha kuze kube awukwazi ngisho ukucabanga kahle kumoya. Imicabango yami iphakeme iphakeme kunemicabango yakho, kusho uNkulunkulu. Izindlela zami ziphakeme kunezindlela zakho. Ngakho ke kunendlela eyodwa kuphela yokwenza lokho, vele umlandele ngepulani edwetshiwe kunjalo. Manje singathi sicabanga uma ubuhamba usuka lapha ukuba bengizoya eChicago kulobu busuku, ngingahle ngiphume lapha bese ngizitholele inkombandlela bese ngithi manje ake sibone eChicago ibekwe ngoku lendlela. Kulungile, ngizosuka ngo ngingeke ngiphume eJeffersonville. Niyabona, ngifanele ngizitholele ibalazo lomgwaqo nakho nakho kulele indlela idwetshiwe ukuthi ngingaya eChicago emahoreni ayisithupha noma isikhombisa uhambo ngemoto. Kodwa angekwazi nje kunqamula noma ngayiphi indlela, ipanoya likwazi nje kunqamula noma ngayiphi indlela, uno nomuka noma kuphakama kuthile nezinto afanele ndize zamazinga athile afanele ahlale kuwo. Kunendlela eyenziwe futhi uNkulunkulu unendlela, uNkulunkulu unendlela ngebandla lakhe ngabantu bakhe futhi akakaze ayitoze ukuba ilawulwe opapa okhadinali ubishopu mkulu noma ababonisa abakhulu. Umoya ongcwele ungumfundisi webandla likaNkulunkulu ophilayo ukuba alikhulize futhi bonke ubungcwele buye ukhadinali noma umpristi kumenza indoda engcwele ebandleni noma yini. Abangafundele lutho balungile njenge balunge kakhulu kumoya ongcwele njenganoma yimuphi umshumayeli umelusi dikoni umphatheli noma ngabe yini ke. Abangafundele lutho futhi sizathi ubekubiza ngamaNikolawu njengoba sibe nakho izolo ebusuku. UNikolawu silihlakazile igama futhi salithatha esigrekini futhi UNICKO ubusho ukuthi nikho, okusho ukuthi ukunqoba noma ukwahlula. Nina, NICKO ubuNikolawu abangafundele lutho, kunqoba abangafundele lutho, nokukwahlula ngokubanikeza uhlelo lwamadoda befundisi basesontweni ayobafundisa futhi abayo bayothola iziphetho zabo ndawonye. Ilondlela kwaba njengayo umkhandlu waseNaisiya ngoba abaningi bahlangana base bemisa uhlelo emkhandlwini waseNaisiya. Asisifuni ukukhuluma kakhulu ngakho ngoba lokho ngokwango lwesile busuku emkhandlwini waseNaisiya. Kodwa yilapho ibandla lamaRoma Katolika lasungulwa khona ngeqembu labantu ababengabaphendukile bakaPawulu ongcwele, no-Irenaeus, noMartin ongcwele futhi kuqhubeke kwehle.
They were converted Christians.
BabengamaKristu aphendukile kusuka kubuheteni kuwelele ebuKristwini kodwa babefuna ukudonsa ibandla libuye ingene endleleni yenkonzo yeTestamente elidala njengokuba nabapriesti abakhulu nokulandelana kwabapostoli njengopapa oyedwa kuye komunye upapa omunye upapa. Uba besingaqhubeka zehle kuleli Bhayibheli belizotshela ukuthi iqinise impela nje lelo nokuthi uNkulunkulu wayilahla kanjani into kwasekuqaleni nje futhi unyaka webandla wayizola ebusuku wathi ngiyayizonda kanjalo nebandla.
God never intended the church to be run by man.
Unkulunkulu akazange adlose ukuthi ibandla liphathwe ngamadoda. Unkulunkulu uphathe ibandla lakhe futhi liphathe ngeziphiwo zikamoya. Iziphiwo zikamoya zisebandleni ukulungisa umoya. Kunamahhovisi amahlanu okukhonzisa ebandleni lakhe elokuqala lawo abapostoli noma izithunywa zenkolo. Isithunywa senkolo ubizo luphakeme kunalo lonke lukhona umpostoli. Igama elithi izithunywa senkolo lisho othunyiwe. Umpostoli kusho othunyiwe. Kungani baze bakhethe ukubizwa njengesithunywa senkolo? Angazi kodwa bangabapostoli. Kulungile, abapostoli, abaprofeti, abafundisi, abavangeli, abelusi, manje lelo, ngamahhovisi akhethiwe kaNkulunkulu ebandleni lakhe. Kuleke ebandleni ngalinye lasekhaya, kuleziphiwo ezisishiyagalolunye zokomoya eziza phakathi kwabantu. Leso kukuthi ukwazi ukuhlakanipha iziphiwo zokuphulukisa, ukusebenza kwezimangaliso, ukukhuluma ngezilimi, ukuhunyushwa kwezilimi, futhi zonke lezi zinto ziya emzimbeni ngamunye wasekhaya.
And every person in the church has an individual ministry.
Futhi wonke umuntu esebandleni unenkonzo yomuntu ngamunye futhi leyo nkonzo yomuntu ngamunye ihambisana nayo yonke inkonzo ukwakho umzimba kaJesu Kristu.
And never, I remember this.
Futhi ngalokothi manje khumlane lokhu ukuthi nansi ngizodweba lemiqhaku lobusuku ibandla lokuqala iEfeso isimina iPergam iTiatira iSardes iPhiladelphia iLaodikea. Manje khumlane njengoba lokhu kuqhubeka leli bandla lalinokugcwala kukamoya kodwa ekupheleleni konyaka webandla sithola ukuthi wawucindezelwa uphuma. Inyaka webandla elandelayo waqinisela kakhudlwana kakhudlwana kuze kube yilona ngokukhona nje ucezwana lomncane unezinto ezimbala washo wo umba sesifika kulo nyaka webandla laseTiatira. Manje yemva kwalokho kuza uNkulunkulu waphakamisa umJalimane ogama linguMartin Luther futhi owajikisa ibandla labuyele buva futhi kwaqala kancanyana washumayela kulungisizwa kwalandela uMartin Luther washumayela kulungisizwa. Walandela uJohn Wesley futhi washumayela kungcweliswa kholeke kulunyaka webandla lapha beza ngongo kuqondile muva futhi empaphathizweni kamoya ongcwele futhi nezibonakaliso ezifanayo nezimangaliso ziza zehla ngqo lapha kulapho kwaphuma khona eminyakeni ngamakhulu ayishumi nanhlanu yezikhathi zobumnyama futhi kulapho okumnyama kunakho konke noma isikhathi eside kunazo zonke sebandla sabanaso eminyakeni yebandla. Khona-ke lapha yilapho kuqala kukhuphuka kulungisiswa kungcweliswa kubhaphathizwa kamoya ongcwele futhi ibhayibheli lasho ukuthi ekupheleni kwalo nyaka ukuthi laba abancanyana ngesibalo lapha bazopitshizelwa phansi ngoba ibandla elifanayo lephentekoste lizoqala ukwenza into efanayo abayiqala emuva lapha ubuniko lawo. Wo uNkulunkulu makicela umlomo wami uvaliwe ngize ngifinyelele kulokho yebo engikubona lapho yebo uzokwazi ukubona lapha futhi ngizolikhombisa ukuthi isithunywa kulonyaka webandla sizowazonda amahlelo umoya uzovuka kubantwana bekuhlala kunjani. Manje sine manje uma nizoqaphela lokhu ukuthi wawumkhulu kanjani lapha waphumba futhi ugcineni wabawucima yonke indlela kholeke waqala wabuya uLuther wawudonsa wabuya kulungisizwa ngungceliswa umpaphathizo kamoya ongcwele bese ukuthi ke khona ngqo isikhathini sokuphela uvalele phansi ngqo kuze kuba lona usucishe impela waphuma ngokuphelela. Kukhona nje kuncenyana kakhulu lapho futhi lapho akhala khona ukuthi uma engawunqamula umsebenzi ube mfushane ngenxa yabakhethiweyo ngeke kube khona inyama esindiswayo nebo nakho lapho khona khona ngqo esikhathini sokuphela manje kubekele engqondweni lokho. Manje sizoqala kulonyaka webandla lasesimini. Ukuqala ngifuna ukubuhlakaza lapha kwelinye iphepha enginalo. Manje unyaka webandla wesibili ngokuba yisimina futhi ngikholwa ukuthi nonke nizovumelana nami noma ngithemba ukuthi niyakwenza noma ingxenye empeleni ukuthi uyirineyazi wayeyintanyezi kulowo nyaka webandla. Wayizithunyasi kaNkulunkulu ngoba washanele yizo wangena eFrance kaoli phansi phakathi lapho futhi wamisa amabandla futhi ilelo nalelo lamiselwa phezu kompaphathizi kamoya ngcwele ukhuluma ngezilimi kuvusa abafileyo kuphulukisa abagulayo ukuvimbela izimvula nokwenza izimangaliso ezinsuku zonke babazi ukuthi uNkulunkulu ophilayo wayehlala phakathi kwabantu. Lowo wayeyindoda kaNkulunkulu ngoba uJesu wathi angekho umuntu ongenza noma abantu bathi angekho umuntu ongenza le misebenzi uma uNkulunkulu engenaye. Kwakunguko Nikodemo watshela uJesu lokho. Manje idolobha lezentengiselwano, indawo yokuheba eLydia nasentshonalanga, idolobha lesithathu ngobukhulu eAsia, idolobha elikhulu lesikhumulo semikhumbu eliphawulwa ngengcebo emathempelini, izakhiwo, izikolo, umuthi nesayensi. AmaJuda ayehlala eSmyrna futhi avangele kubantu baseSmyrna. UPolycarp wayengumbishopu wokuqala waseSmyrna. UPolycarp nezinye izineko ezethembekileyo zamisa kukholwa kujulile kukaNkulunkulu kwabaseSmyrna akholwayo. Awo baba bebandla lasekuqaleni bashumayela intshumayelo kuqala yeqiniso eSmyrna.
The church age of Smyrna, the name of the church was Smyrna rather.
Ngiyakho ebandla lasesimina igama lebandla kwakuyisimina isimina njalo lokho kusho ukubaba imure uhlanganisa labafile ngoba babeva ibandla elihlushiweyo uNkulunkulu wababiza ngabahlushiwe uNkulunkulu wabheka ekuhlushweni kwabo futhi wanika umusa kubaba kuthwale wabheka ekuhlushweni kwakhe wase ebanika ukunqoba phezu kokufa wabheka endlaleni yabo wase ebanika izincebo ezikuye. Ibandla lasesimina yadabula isithandelo somlilo sokuhlushwa kodwa ngoba yiphungela imnandi kuye. Lokho ileyo nzali manje hayi lokho ibandla lasesimina insali nje engikhuluma ngayo izinsuku ezishumi zokuhlushwa ezinkulu kusho iminyaka eyishumi nokuhlushwa enokuchitheka kwegazi okwedlula konke. Angazi noma ngingakwazi ukuphela leli gaba noma ukulisho noma cha lona kwakungumbuzi ngalezo sikhathi ngikhole ukuthi wawunokuchitheka kwegazi okwedlula konke kwaye yonke kusukela kuNiro ngo-67 UDIOCLETIAN ngonyaka ka-303 kuya ku-312 AD.
God exhorts Smyrna to be faithful unto him.
Ngulukulu la yenza isimina kuba ithembeke kufeni njengoba wayenjalo futhi ngizoninika umkhelo kuphila njengoba ubaba enginikile. Ngulukulu wathembisa unqobayo ekuhlushweni ukunqoba ekufeni kwesibili. Ningamesabi obhubhisa inyama kodwa lowo ongabhubhisa umphefumulo noma abulale umphefumulo. Ngobasesimina ababezobekezela kuze kube sekupheleni ningesabi abantu futhi nizonikeza umkhele wokuphila ukuhlushwa kobuKristu eminyakeni kufanekiswa eminyakeni yebandla lasesimina abaluleke kakhulu sizofule kufinyelela kukho kancanyana nje inkosi ithanda. Manje uma abanye benu begeja okunye kwalokho uma ngikubhala ngokushesha kakhudlwana kule lonke iklasi kholeke sizosiphela ninga kuthola kithi nganoma yisiphi isikhathi ofuna ngaso sizothola ukuninika khona uxolo.
Now on the second chapter
manje sakhulisa sibili nevesi lesishiya kalombili siqala kulo busuku manje simshiye ngani izolo busuku na ngempela waye wabuzonde kunikelawo ngabe kunjalo na.
What does God do? What we have found out first, the revelation.
Manje wenzani uNkulunkulu na? Yini kufanele ngabe siyitholile kuqala na? Isambulo sika Jesu Kristu ukuthi ungubani nokuthi uyini. Manje yini enkulu lendlaye sitshela ukuthi uzonde noma yini ezobeka noma yini ukuba ibuse ibandla lakhe ngaphandle kwakho uqobo. UNkulunkulu nomhawu. Ngingatshana kanjani kuma ngoba sisanda kuthola amavesi amane lapha ucaphune nje into encane bangaki abangakhumbula lapho umprofeti olungileyo Samuel lapho wonke Israel wayefuna ukuziphatha njengalo lonke izwe na uyakukhumbula lokho na. futhi umprofethi wabatshela wathi ninephutha kodwa babefuna ukuziphathisa kwamafilisti futhi njengabo bonke awu yilokho kanye okwenzeka kuwona kanye lo nyaka webandla lokuqala kuyaxaka ukuthi abantu abafuni unkulunkulu abahole bafune kulandela bafune indoda ethile u-israyeli wenze iphutha elikhulu kunawo wonke ake alenza lapho umusa wasewuvele ubahlinzeka ngophrofethi umholi wabahlinzeka ngewundlu njengenhlawulo futhi wabahlinzeka ngokudla okuvela emazulwini nakho konke izinto ezinhle lowo musa owawubahlinzeke ngazo noma kunjalo kulesithi 19 babefuna umthetho babefuna ukwenza odokotela abezobunkulunkulu futhi babe namanye amadoda babefuna ukuba nokuthile okukwenza kukho futhi umuntu ihlala njalo ezama ukuhlakaniphela yena kanye umdali wamenza futhi akenzi into kodwa ukuzibulala njengabasonto ambalwa edlule ngishumayele nge inkolo epasteliwe futhi kunjalo impela uma upastela noma yini akusoze sekuphelile kuphelile akukwazi ukuphinde kubuye umuse awusazi uphinde uzalanise futhi ube nomunye umuse ngoba umuse upasteliwe umbila omuhle awukwazi ukukhulisa umbila omuhle ngombila omuhle upasteliwe ngeke ngisho ngahle uqhume kodwa awulungile hlobo awukwazi ukukwenza noma yini epasteliwe ayilungile futhi inkolo epasteliwe ayilungile nqobo nje uma uzama ukunezela ukuthile kulokho unkulunkulu akusho noma wenze ukuthile unkulunkulu akafuni ukuba ukwenze kuyinkolo epasteliwe kungahle kubukeke kahle umbili opasteliwe uzodlula umbili wemvelo umuse omdala uzosebenza udlule amahashi amabili awu lokho ngokuthi akusebenzi mfowethu ngumusa esisindiswa ngawo asisindiswa ngemsebenzi kodwa ngomusa ngakho lokho kungahle ngithemba anicabangi lokhu kuphawula nini uhlezi ngaphansi komthwalo futhi ngiyakuzwa phezulu lapha niyabo ngoba kukhona i-Presbyterian Methodist nezo zonke izinhlobo lapha siyakwazi lokho kanjalo-ke ngiyakuzwa futhi nifanele nizidedele kancane kanye ngankathi nithole lokho kudlubuluntela kanjalo manje lelelane noma yini epasteliwe ilungile nifanele lichathe eyasekuqaleni indlela unkulunkulu akwenza ngayo khona-ke unento ethile yangempela manje siyathela-ke ukuthi leli bandla lakwa-israyeli lapho bedlule unkulunkulu wayebondlile futhi wabanakekela futhi wabenzela konke futhi ekugcineni babheka ngaleya kubafilisti nama-amori nabehlukene base bethi sifune inkosi banokuthile esingenakho ilo nto efanayo abantu abayenzayo namuhla omunye walabo odadewethu bazobuka ngaleyo kwithelevishini bese bebone ugloria somzini nanoma ngubani abanye balabo besifazane begqoka uhlobo oluthilwe lwelokwe futhi bakwazi nje ukukumela baze bathole lilodwa yebo ngibona isifazane othile zansi edolobheni o akuthandeki lokho na nendaba ngani ukuthi ubegqokeni na abantu bangaleyo ndlela nje ngathi usuku lo lokuzezisa othile ufune kulungisa omunye wena uthatha kunabaningi o-Elvis Presley manje ngiyanitshela beningeke nizitakele enqoleni kaloliwe ngoba uba ngothandwa ngabantu kweyenyama ikhomp ukulingisa sinento efanayo enkolweni yibe ngifunde umlando kamathilude futhi noma ngubani kini bosemlando uyazi bathi kwakungeyona into eyayifihlakalo ukuthi uluther wayengabhikishele ibandla lekatolika futhi aphunyuke kukho kodwa ifihlakalo enkulu ayengayibamba ikhanda lakhe ngaphezu kwakho konke kushisekela okwalandela imvuselelo yakhe futhi kuqhubeke kuhlale nezwi ilesi simangalisa ukuthi unkulunkulu wamgcine kanjani emsulwa futhi eqondile manje ngakho-ke beza kulo samuweli bathi senzele ipro noma senzele inkosi futhi inkosi yamtshela ukuthi uyawenqaba lowo mbono kona kanye impela lokho eyakwala lapha ngenhlangano njengoba nje enqaba lokho wenqaba izinhlangano akakho enqabi yokuphilayo kodwa inhlangano ukuphilayo sifanele sibe nalokho kodwa inhlangano sifanele sibe nayo ngoba idwebe imigqa siyikuthi nokuthi ngabe kumkristu na ngi-methodist ngabe kumkristu na ngi-baptist lokho akusho lutho kule ngulube wokweni lokho kuhlangane nalutho ngalo lutho nhlobo umkristu ngabe uzeyintombazane ngobunye busuku emsamo ngabe ungumkristu na yathi ngani ngiunika ukuba uqonde ngishise kahlela njalo ebusuku njengokuthi lokho kokuhlangene nobukristu Indoda yathi, awu, ngingumelikane impela. Awu, lokho akuhlangene ngalutho nalo. Lutho hlobo, ungumKristu ngoba ungowomunye umbuzo, kunjalo. Futhi ungomunye umbuzo waphezulu.
Now, what did Samuel do?
Manje wenzani uSamuel na? Into efanayo nje uNkulunkulu ayenza lapha. Samuel wahlanganisa uIsrayeli wathi manje ngingilalele ngifuna ukubuza othile. Ngabe wake kwaba khona isikhathi sisonke ngalitshela noma yini ngelona iqiniso na? Wathi ngingumprofethi kaNkulunkulu phakathi kwenu. Ngitshele kanye engake ngalitshela noma yini egameni leNkosi ayangenzeka. Lokho uSamuel wakusho kubo. Wathi futhi akazange yini uNkulunkulu anondle futhi aninakekele futhi wenza zonke lezi zinto na? Wathi nenza isono ngokuzama ukuziphatha njengezinye izizwe. Oh basho, wathi ngifuna ukukubuza okunye okuthize. Sengake nganimuka imali na? Ngike nganifunda umnikelo na? Noma ngike ngalitshela noma yini egameni leNkosi ayangenzeka na? Bathi qabo awukaze uthathe imali yethu lelo qiniso futhi awukaze usitshele noma yini egameni leNkosi ayangenzeka. Wathi kona ke ngizweni niyona ngokuzama ukuziphatha njengababonga abanye kodwa babefule inkosi noma kanjani kungakhathaleki uma kwakulungile noma kwakungalungile babefuna ukuba baqhuba umbono wabo. Yileyo nto efanayo ibandla elayenza khona lapho e-Efesu bathatha imfundiso ebulikelawo futhi lapho sebenzile wabafuqele ngqo ekuphendukeni kobuhedeni nobukristu ndawonke futhi kwabangela iminyaka engamakhulu ayishumi nanhlanu yezikhathi zobumnyama futhi ngenkathi Luther ebakhipha uma umzuliswane wesibili amaluthela awenzanga into efanayo abayenza emuva e-Efesu ncamashi. Manje uma nizoqaphela izindiza zibani azihlalanga kahle hle kanjalo zaqala phansi ngaleya zase zenyuka awu oluphakeme kulezo zonke kusuka lapho ayemi khona kwakuyilolu lapha uthi uKristu kancane kancane babucima njengoba kwasuka lapho ayemi khona esimweni sesiphambano njengoba singambone sehlukweni sesine esimweni sesiphambano kanje futhi lesi isandla sakhe sokunene leso kwakuyisandla sakhe sokhohlo manje lapha ngqo waye ke isandla sakhe kuleli bandla nakulelo bandla waye yikho kokubili u-Alpha ne-Omega futhi kusobala bonke kwakuphakathi kokubili zonke ezinye izinhlamvu kodwa ngokuqondile wathi u-Alpha ne-Omega waye nothingo lenkosikazi phezu kwekhanda lakhe okwakuyisivumelwane sakhe. Manje uma niqaphela ukhanya kwePentecost lapho kwaqala khona kancane kancane kwacima la madoda u-Irenaeus u-Polycarp bonke abanye babeke uphawu ubufakazi babo ngegazi labo kwaze kwapitshiza ubuKristu ubangela ubumnyameni obedlula bonke bezinsuku. Manje bukani unyaka wokuqala ngakolunye uhlangothi lwaleso sifumbe esikhulu okuzayo kwakungukukhanya okuncanyanyana ukukhanya okuningi kwase kuba ukukhanya okuningi. Niyabo ukuthi kuqala kanjani ukukhanya futhi kuza kulolo suku futhi manje kupheleni kwalonyaka kubikezelwe lapho ukuthi kuyofika eLaodikeya elisivivi. Manje nako ngani uma lende lapha yabaletha kulokhu besingakufunelani lokho phansi lapha ePentecost na futhi niyazi ukuthi iBhayibheli lathi kuyoba khona isilo futhi siyazi ukuthi lokho ngubuphapha baseRoma kunjalo impela. Futhi ke bayobu umfanekiso kuso isilo yini umfanekiso na into eyenziwe njengakho futhi lokho ngumfelende wonye wamabandla nePentecost kuwo uzofika isikhathi lapho kuyoba phakathi kokuthi ngokwentangano noma ukwazi ukugcina umnyango wakho uvulekile. Manje niyabona uma lokho kungelona iqiniso ingalesi sizathu sikugxoba kuze kufe yebo mnumzane ukwazi ngamanzi kwakunalokho bayozama ukukunamathelisa kabi kabi baze bazame ngeke bakuvumele uthenge noma uthengise ngaphandle uma unalolo phawu lwenhlangano kuwe ukungenisa ngqo namashinje njengalolo suku babashisa bona ngama lapho kuleyo nkundla yomdlalo ngakhalise kwengane lapho ngibheka phezulu lapho izilwi ezilwa ngezinkemba ziyohlala kuleyo nkundla yezemidlalo endala lapho futhi ngizibone lezi zinto futhi ngazi ukuthi iningi labazalwane bakithi abangamaKristu badliwa ngamaphubesi futhi badengulwa baba izinto ucwe emhlabathini lapho nabesifazane nabantwana abancane nezinto futhi ngiyacabanga uma bonke behla ngokukholwa ngingabhekisela phansi manje na qaba umnumzane mfowethu uNkulunkulu mangimele kukhona okwake kwanikezwa abangcwele leyonto efanayo kungakhathaleki ukuthi ayithandwa ngabantu kangakanani. umuntu mumbe uhlale funa ukuba athi awu omunye washi uyodala ho bangaka befundisa bakhulu ensimini ongibizile basebethi 40 prem uma ungakuyeki lokho yonke inhlangano izomelana nawe ngani ngathi ukhona yedwa ongeke yelowo sezulwini yelowo ngimbhekayo ngiyabona manje ngiyabathanda abantu kuyo yonke inhlangano impela kodwa ngake ngalitshela noma yini inkosi egameni lenkosi yangefezekana ngiyabo ngabe konke kushiwo wo futhi kwenziwa kahle na ngike ngalicela imali na khona ke phumane ezinhlanganweni uhlala ukhululekile kuKristu vumela umoya ongcwele uhlale njalo phuma engene ebandleni ukuphele balelekile susani yonke le mehluko emincane kini izinkolelo zezincane nemizwa emincane exakile ngakini ngabazalwane ngezinto ezinjengaleyo kuthi nditshe ungavumeli impande ebabayo ukuba ike ingene emphefumulweni wakho uma wenza kuzokudla kunjalo gcina uthanda kunendaba yokuthi abantu bakuzonda kangakanani bathande noma kunjani uma ungeke kwenze lokho udinga awusiye awubekiwe uphawu usenendawo engaboshiwe namanje ngakho woza uqhubeke ubuye futhi uthole lokho kuvalwe kahle kakhulu ngegazi likaKristu lizokuhlanza kuzo zonke izimpande ezibabayo yebo manje niyabonga kodwa siyenza amafuthi izibusiso sasePentecoste sawacishe ngo-1906 ndawo ndawo phakathi lapho kunomfundisi ohleli nathi kulobo busuku isithunywa sekolo sivele eGibhete omunye wabafa angisho ngoba ngubukhona bakhe ngiyethemba ukuthi akayanga ekhaya ngicabanga ukuthi usekhona lapha ubezo sikhulumela kancane ngaphambi kokuba ngehle futhi leyo ndoda yelikhumbule ePentecoste lokuqala ngokungekho enye inhlangano wonke umuntu babe nezinto abahlanganyela kuze wo kulula kanjalo ukuthatha igxathu elingalungile khona lapho futhi kubukeka kukuhle kanjani kwabalokuhlanipha bekani wayazi kancane kangakanani izilele ngekathi babemi phandle lapho sebeni bememeza manje wena uthi lolu hlobo lwenkolo yinto enje ngali ngendala kunazo zonke zikhona impela ngisho nangaphambi kokuba yize lake lenziwa babememeza futhi bedumisa uNkulunkulu uNkulunkulu wathi njalo wabuza uJobe wayikuphi lapho lapho izigagezi zokusaza ahlabelela kangekanye namadodana kaNkulunkulu ememeza ngentokozo lokho kungaphambi kokuba yize lize lidalwe kodwa manje bukani uIsrayeli wayebona izimangaliso lelo iPentecoste lasekuqaleni uIsrayeli iPentecoste lalolosuku manje babekhushulelwe ngaphandle kibhithi uNkulunkulu wayebabusisile ubanike zonke izinhlobo zezibonakaliso ezinkulu nezimangaliso futhi wabakhulula futhi lapho sebeme phezu kosebe futhi baba lomhlangano ePentecoste benza manje lalani uMose wahlabelela kumoya futhi uMiriam wathatha itamborini wasegijimela phansi sebeni shayithi le tamborini esinemoyeni namadodakazi akaIsrayeli akulandele esinemoyeni uma lokho kungesiyo umhlangano ePentecoste angazi ngiyubone wona ngana baba kukhona ukuthi izwi lezithembiso lalingaphambi kwabo ngeminyaka engamashumi amane wawucishe kube ngamamayela ngamashumi amane kuphela kodwa wakuyobathatha iminyaka engamashumi amane ukuthola amamayela angamashumi amane yingenxa yokuthi bakhethe into engalungile bakhethe ukuba nomthetho sikudlele sokuvumela umoya ongcwele ubahole insika yomlilo ibadlulisa futhi bahole lebefunda ukuba nokuthile abazenzela khona bayefuna ukuba nabapristi abathile lezincukuthane ezithile lesayensi yezikole encane ababengaqophisane ngayo esikundleni sokuqhubeka nje futhi bavumele umoya ongcwele ubahole babesemoyeni uNkulunkulu wayehlinzeke konke kodwa babefanele babe nokuthile abangakwenza kukho njengokupastela futhi shiyani komazi phansi shiyani hashi phansi shiyani kudla phansi bona isayensi yasho ukuthi kwi-Reader's Digest utatshana lwakho uma bekubeka nokupastelisa ukudla futhi abantu bekudla njengezinkukhu bathola leyo nkukhu ubandla ize ingabi nezimpiko noma imilenze futhi uma ilele lala ngathi vile zingaphila umnyaka kuphela futhi izicubu zithabile kakhulu kunzima ngisho ukuzidla futhi abantu bezidla kuphendukezela abantu kunjani niyazi umpikili busekudlondlobaluleni cishe amaphesente ngamashumi amane e-United States onyakela edlule futhi benazi ukuthi isayensi itshe abesifazane bakabanzi emahlombe abo futhi banciphe ezinqulwini kanti amadoda ayancipha emahlombe awo futhi abe banzi ezinqulwini na nidla imbewu ephendukezelwe nidla izinto eziphendukezelwe umzimba wakho wenziwa ukuba ukhula ngento yemvelo Muri wenzani nawo kuqula ngisho lenkamba yemvele yamadoda abesinda besifazane kuze kube yiholi ukuthi ngisho nohulumeni wethu nako konke kugcwale kuphendukezela wenzani na baziletela bona kubo uqobo ngomuthi wabo nokokwazi bezibulala Ngiyelani qalele shiyani vele phansi shiyani uNkulunkulu phansi gcina libandla likumoya ongcwele bese nisuke kubo bonke lababa bishop nopapa benazo zonke izinhlobo zemfundiso ngiyelani muva lapho saqala khona ngiyelani muva uJesu engafika kulobo busuku uyothi ngiMethodist beyothi kuqaleni kwakungenjalo ngiPresbyterian kuqaleni kwakungenjalo kwakunjani kuqaleni na isihlakalo sasePentecost sobhapathizo kwabayongcwele ileyo ndlela okwaqala ngayo kodwa niyabo sathi ke kukuba siphendukezele kwenza kube kusanyana impela lelo bandla elincane limi lapho lidansa futhi limemeza futhi phansi sitelagini nabantu bebajikitshela ngamatshe behlekisa ngabo nakho konke kunjalo lokho akukuhle impela kodwa manje sinehubo lokubonga elikhulu nesifumo kondo sakwapostoli futhi udokotela PhD LLOL abaphendwe kabili nothi sibanibani komelosi wethu futhi siphume bese sithi hayi Ndoda njengenkonyane namajaqamba futhi siqhubeke kanjalo zonke lezo zinhlobo zezinto xolo bengingaqondile kusho lokho ngithithileleni bengingaqondile kusho kanjalo niyabo bengingakuqondile lokho lokho kufanele encikwini kaNkulunkulu kodwa bukani bonke ngikuvele nje kwafika encondweni yami niyabo kodwa yima futhi usho zonke lezo zinto ezihlukene njengalezo zijwayeze ngaphambi kwe uyazi ukuthi manje qhabo awukusho lokho kahle ah Ndoda ngithanda umuhle umhlangano wakudala phela kutshale lapha amandla kaNkulunkulu ewakhona futhi uyakhamuluka nje futhi umemeza futhi udumisa uNkulunkulu unesikhathi simnandi ileyo indlela umoya ubambe abantu kodwa thina awuzo uamen awusawumuzwa hlobo ndoda noma kunjalo lokho yilapho esitshela khona niyabo lezi zinhlangano zilikhulu kuzidla Manje kabe iphosa sikhole siprofethi omaqondanana lokho na niyasikumbula siprofethi sika Paul izolo busuku na ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami izimpisi ezihahayo yakungena phakathi kwenu nabadoda ezikaleni okwenu khona kanye ebandleni lenu lobandle liRoma Katolika likhuphuka azophakama phakathi kwenu futhi adonse abafundi emva kwabo futhi izimpisi zika Paul siyathola ziba ngamaniko lawo
Listen to the Spirit speak through the prophet again.
Lela nomoyo khuluma ngomprofeti futhi izinsuku zokugcina kuyakuvela izikhali zomnyama ngokuba abantu bayokuba ngabazithandayo. Ngikudokotela sibanibani? Ungangitshela ukuthi yini ngakho manje? Ngizokuba uqonde kiPresbyterian. Hallelujah. Uma ngiyiPentecostali bese mehluko muni uma ungeyona iPentecost ngokwemvelo na isihlakalo sakho niyabo yebo mnumzane ngingowe assemblies ngingowe church of God aw lokho kwenza mehluko muni lokho kuNkulunkulu na uzofanele ube ngowombuso phezulu lapho niyabo kunjalo manje uma ubona izonke lezi zinto ziyisibumbatha nje sendlela yokuhamba manje lathi bayobanga banamawala bakukhumela bathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu Wo ngeke baye ebandleni ngesonto ebusuku inqobo nje uma kunohlelo luthile lutelevision oludlalayo hoyi
always even the churches has got ball teams and soup suppers and cricket parties and
njalo bangisho namabandla anamaqembu ebhola namasapha esobho namaphathi ekhilikithi futhi abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abahlebi abangazithili abangenabumnene banabadelela labo abalungileyo Laba bedelela labo niyabo laba bedelela labo bebaxoshe abadelela labo abalungileyo oh wena uthi bangamakhomanisi mfowethu oh qhabo qhabo qhabo
Very high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truce-breakers, false accusers, incontinent despisers of those that are good,
banamawala abazikhukhumezayo abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abahlebi abangazithibe abangenabumnene abadelela labo abalungileyo benesimo izihlakalo sehlelo nabo benesimo sokube saba uNkulunkulu kodwa amandla akho bewaphika
What would you be in this day?
buyoba yini kulolu suku na yabo bele simba sokumsaba uNkulunkulu yeba ndlela ngokusheshsha ngakho konke ngesonto bese ugqoka ezikhindi ngesonto ntambama ugunde iceke futhi ukhiphe ukubiya iHotels 92 futhi umeluzi aphumele ngaphandle futhi ebheme usikilidi futhi abuye niyazi bele simba sokumsaba uNkulunkulu awumelusi banebandla phezulu lapho bagitshela ukuthi inelikazi liphulukisiwe ngolunye usuku umpeto izinsuku zezimangaliso seledlule awuyazi ukuthini nganga ngakhuphukela ebandleni incane ngobunye usuku leyo mishini encane phansi kolele ukuthi kakukhona othile owayesukuma lapho ekhuluma kuthile jabo sithanda ungalokothi uzilazile kokunjalo lokho yizinto ezihlanyayo e ungazikhohlisi ngaloko lokho ngabagengeli abangcwele ngalokothi bele simo sokubesaba uNkulunkulu kodwa amandla akho bewaphika labo wobagwema ngokuba laba yibo ngena izindlu ngezindlu ngoba besifazane abazindwa yisono bedukiswa yizinkanuko ezinhlobonhlobo befunda njalo kodwa bengenakufinyelele kwazini iqiniso kunjalo impela nakho labo likhona inhlangano yosizo lwamanelikazi inhlangano leyo ibandla lebofu linezinhlangano eziningi kangangokuba ngeke lisekwazi ngisho nokushumayela ivangeli umelusi ngeke abe nayo kodwa imizuzu engamashumi amabili futhi uzofanele akhulume ngokunye ukuthize khona-ke niyabo uma bengakwenzi ibhodi yabadikoni izohlangana naye yebo umnumzane oh mfowethu yini umelusi olungileyo afanele yenze namuhle na enze kungcono kunakho konke okusemandleni akhe ukuba ngaphandle futhi anqume izingatsha lapho bafuna ukuya khona futhi adedele amabhizela awele phakathi lapho afune khona futhi alidubule phandle lapho yilokho kuphela yebo mnumzane kunjalo ungagodli muntu vele ushumayele yizwe futhi uhlale nalo ngo shaya ngezando khona ngo edleleni uma bekuphonse jele ushumayele jele uma ubekwe noma kuphi ushumayela noma phi lapho uya khona ubeka nje ushumayele kunjalo manje yilokho kwenzekile niyabo baya kucima
now we're coming to the Samaria age the 8th verse
manje senza onyakeni wasesimina ivyezi lesishiya galombili kuyengelothi yebandla lasesimina loba ukuthi lakho kushoyo owokuqala nokugcina wayefile kodwa osephila
I want you to notice every time that he
lenika phele ngaze zonke isikhathi azethula khona yena uqobo onyakeni webandla uveza ukuthi ile kobuNkulunkulu bakhe leyo nto yokuqala azama ukuyazisa ebandleni ukuthi lobo ubuNkulunkulu bakhe unguNkulunkulu ngibona impikiswano enkulu emuva lapho ilenasi nabo ayeqophisana ngaye na bazama ukusho ukuthi uNkulunkulu usemhlabeni nasezulwini okuthathu futhi uNkulunkulu ekubantu abathathu uNkulunkulu kulokhu wathi yikho into enjalo iziqu zomuntu oyedwa futhi lowo uNkulunkulu mnini amandla onke kunjalo ngakho hawu bebelokhu benakho lokho futhi uNkulunkulu lapho ekuqaleleni uzethula yena uqobo ngoyedwa wobuNkulunkulu bakhe bo uzethula yena uqobo ala ngapha nginguye wayekhona ukhona futhi ozakuza futhi ngikumnini amandla onke lapho kuqala kahle ngonyaka wasesimina manje mlaleleni mina kuye ingelosi yebandla lasesimina sikholwa ukuthi u-Irenaeus loba lokhu nakho akushoyo okuqala nowokugcina niyabo wazethula yena uqobo nginguNkulunkulu manje walonyaka webandla ngifuni abane noma uNkulunkulu abahlanu abehlukahlukene ngapha nginguNkulunkulu niyabo yilokho-ke wayefile kodwa osephila amen manje leso isethulo
manje
Smina kusho ukubaba futhi ivele egameni lemure futhi ibandla lokuqala futhi balahlekelwe uthando lwabo lokuqala ibandla lasefeshi futhi leli bandla laseliqalile kuba nempande babayo iphuphukela kubo ngenxa yokuthi leli bandla ibandla elikhulu ingxenye enkulu iningi ngesibalo labo njalo lalishaya ngesando limelene nomoya ongcwele ubusa ebandleni futhi babefuna ukubusa bona uqobo babefuna kumisa ubupristi babefuna ukuziphatha njengoba abantu betestamente elidala benza babefuna abapristi futhi uma onkulunkulu babaheteni emuva lapho lapho babephenduke khona babe nabapristi nokunye nokunye ojupiter nabapristi bakavenasi nokunye nokunye baba bafuna ukungenisa lezo into efanayo ukwenza lamadoda
see the whole thing is pagan to begin with
Niyabo yonke into kubhoteni kwasekuqaleni wonke betheni bana labo priest lezinto ezinjalo kodwa kodwa ibandla likaNkulunkulu ophilayo alaziyo kubo uKristu ungumpriest wethu umpriest wethu omkhulu sinompriest omkhulu itafula futhi ezidlela kulo manje leli bandla lase liqalile ukuhluma ngokushesha impande ebabayo ngalina yayibaba kulabo abafuna ukubeka nomoya ngcwele uthando lwase lushabalele futhi babezama ukushintshela ezivuweni kona namahlelo besuka ebuholini bukamoya ngcwele cabanga kalokho nje ingakho ukubaba kwakukubo Kulingile manje ibandla lokuqala lokhu ukubaba kwaqala kungena ngezinyelela ibandla lesibili kakhudlwana futhi ukugcineni kwangena ngezinyelela phakathi ngoba babakha ibandla lingcolo babecabanga ukuthi babe njani Kune lapha babe nento ethile nezithunzi abantu abakhulu base Rome babe ngangena ngani na babe nophapa babe namadoda abakhulu ukati nale lokuyilukuni babe gqoke kahle basuka kuwo wonke umsindo lakho wonke ababe nako bethule kakhulu wakubonisa ukuthi babefa babefa futhi ngakho baba lesithunzi futhi benza umzimbo ongcono into yokuqala phezulu lapha babenaye yonke into ehlelweni elikhulu lobusonto ibandla lomhlaba wonke lamaRoma ibandla eliRoma katelika ngezikhathi zobumnyama awu khona ke babe nezithukuthwane futhi babe nezinga Oh, bakukuhle kakhudlwana kunangesikhathi ababevamise ukuma phakathi sitaladini futhi bafanele bahambe bembethe izikhumba zezimvu njengezikhumba zembuzi beswele futhi basahwa behlukaniswa futhi bahlekwa futhi benziwe inhlekisa futhi njengoba uPaul washo kumaHebheru sahluko seshominanye ngani leli khulu ibandla eligqokiswe kahle igqoke amapitikoti inana zonke lezi ezinye izinto abazigqoka kanjalo phela wakubukeka kunesithunzi bada mfundisi othembekile dokotela bada sibanibani wo hey babengagqoka enye inja yangempela lapho futhi yabo kwakuyinto epasteliwe obupasteliwe yabo kwakungena kuphila kukho futhi angeke basakwazi ukubuyela emuva ingalesizathu bengavuki neze ivuselele yelutela iphindange yavuka futhi ivuselele kaWesley iphindanga yavuka futhi ivuselele emanazalini ayivukanga futhi kanjalo levuselele ipentecostal ayivukanga futhi ngani na ngoba niyibulele niyipastelile nezwe nombono wobumnika lawo ningavumeli umoya ongcwele ube nendlela yawo kunjalo lipastelise ibandla futhi ngeke liphinde lizizalanise futhi Uma uphinde uzalalisa uthola ama-Methodist amaningi, ama-Baptist aphinde azizalanisa uthola ama-Baptist amaningi, Katolika liphinde lizizalanisa uthola ama-Katolika amaningi, uthola into efanayo ukumuza isikhwebu. Kodwa ake ngitshele ukuthi ngikathi umoya ongcwele buye, uletha ukuzala okusha nokuphila okusha, ukuguqula umbhaphathizo kamoya ongcwele ubuyisela ibandla muva emqondweni walo futhi, ubuyisela ukuphila kulo. Ubilo pasteliwe una kuphila kuwe ukuphila oyikho sekuthi akuphume manje sithela lokho ngalezo zikhathi zobumnyama lapho lokho kuncane onakho bambelela kukho wathi babe yokukhama konke kuphume manje kodwa ngeke kuphinde kuziveze khona futhi
now but the body of Jesus Christ is not an organization.
Amen.
The body of Jesus.
Manje kodwa umzimba kaJesu Kristu awusiyo, awusiyo inhlangano. Umzimba kaJesu Kristu ungumzimba ofiphele, ungumzimba embusweni lowo ongumbuso wokomoya obekwe phezu komhlaba kuJesu Kristu eyinkosi yalombuso. Umpriesti omkhulu unikela ngemihlatshelo ngokuhambisa phansi lombuso.
He's a prophet
the prophet is uShumayele iqiniso futhi alethe ukukhanya kuNkulunkulu kulombuso futhi uyikho ukubila umprophet umpriest lenkosi kulombuso
And how do we get this kingdom? By the denomination? By letter? By handshaking?
Futhi singena kanjani kulo mbuso na? Ngehlelo na, ngencwadi ilethe na, ngokuxawula na, kodwa ngamoya munye. Sonke siphaphathizele emzimbeni munye, ongumzimbo ofiphele kaJesu Kristu. Futhi siphaphathizela lapho, hayi ngamanzi, hayi ngokufafaza, hayi ngokuthulula, hayi nganoma yiluphi uhlobo lompaphathizo wamanzi, kodwa ngamoya munye, umoya ongcwele. Sonke siphaphathizelwe emzimbeni munye. Basekorinte bokuqala eshumi nambili.
Yes. We are baptized into this body by one spirit.
Yebo, sibaphathizelwe kulomzimba ngamoya munye, umoya ongcwele. Kodwa ke asisibo abanoma yini ngaphandle kukaKristu. NingabakaKristu, umbuso kaNkulunkulu ofiphele omisiwe ukuthi singene kuwo ngombaphathizo kamoya ongcwele. Ngiyakuthanda lokho.
Kodwa bantu cishe ndawo zonke,
abanhliziyo zabo zonke ziyavutha. Ngomlilo wehla ngePentecoste, owahlanza wabenza abahlenzeka, usiyavutha manje phakathi enhliziyo yami, udumo egameni lakhe. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo, ngingomunye wabo, ngingomunye wabo. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo, haleluya, ngomunye wabo, ngingomunye wabo. Manje ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Ndakubala babantu bengafundile DDD PhD nebo bengafundile noma bekhoshe kodwa bulezwe bonke bemukele iPentecost labo baphaphathizwa igameni lika Jesu futhi bayasho manje ndawo zimbili lapho nalapha yamandla akhe asafana namanje. Ngijabule kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Ngijabule na yabo mnumzana omunye wabo nje yelokho kuphela. Ngikubula ngehle ngidlule eMemphisi lelo elincane lelikaze lidala elikhaladini ekhanda lalo lencike laphaya lalisawubona ekuseni umfundisi ngathi waze kanjani ukuthi bengingumfundisi na lathi inkosi ngitshela ukuthi umfundisi wakhe wehla ngesitalati uzobe egqoke isiqoko esipofu lathi ngingazi ukuthi ubunguye lapho ngikubona uza yabo wo lalingomunye wabo kunjalo wo uNkulunkulu muhle kanjani pho manje ngikholwa ukuthile intombazanyana oyikhulekele ngesonto ebusuku evele Bedford fanele ukuthi sanda kufa lokhu ngeke ngicela ukukhuleke intombazanyana esibakhuleka lapha benzela yona lapha ngesonto ebusuku evele Bedford isanda kufa basho masibe lomkhuleko.
Lord Jesus, I pray that somehow
Nkosi Jesu ngikhulekela ukuthi ngandlela thile Nkosi yumele imikhuleko yethu idlulele lowo mntwana sinikela okuncane kuwe baba wethu uNkulunkulu futhi sicabanga ngalabo bantu ababe lapha futhi bekhuleka futhi becela umkhuleko waleyo ntombazana.
Father God, I ask that this report may not be so, Father.
Oh, Baba Nkulunkulu, ngicela ukuthi lo mbiko ungabi njalo. Baba, asazi kodwa ngiyakhuleka ukuthi uzoba nesihe futhi unikeze amandla futhi uvumele into encane ivuswe futhi iphilele inkazimulo kaNkulunkulu. Egameni lika Jesu Kristu siyakucela. Amen. Ongathi Nkosi Jesu ingenezele izibusiso zayo.
Now, a church. Now, the church name is associated
manje ibandla manje igama lebandla lihlotshaniswa nemvelo yesimilo salo. Nike naqaphela ukuthi isimina isho okubabayo futhi yaqaphela ukuthi yona lowo webandla manje igama lebandla linokuthile ukuhlanganisa nesimilo sebandla. Ngingasho ukuthile lapha kodwa ungcono ngingasho ngoba benizongizwa kabi niyabo.
Your name does too.
Igama lakho liyeza nalo ungase ungakwazi kodwa liyakwenza. Oh yebo uthi manje isifundo sokubala qhabo akunjalo. Ngenkathi kuzalwa uJakobo bamiza ngoJakobe owayengumqinile kodwa ngenkathi esebamba nene ngelozi uNkulunkulu washintsha igama lakhe laba nguIsrayeli inkosana kunjalo na. Sawule wayengu Sawulu wasethazo umfononye kodwa lapho efika kuJesu wabiza ngoPawulu igama lika Simoni kwakungu Simoni kodwa lapho efika kuJesu wabiza ngoPetro itshe lincane wo yebo mnumzane igama lakho lihletshaniswa nalokho yikho linokuzwakalisa phezu kwesimilo sakho.
And this church was called
futhi leli bandla lalibizwa ngesimina ngoba lalifa isimina kusho kubaba ngamanye amagama impande ebabayo yayikhuphuka futhi yayikukhipha kwakusendleleni yakho ebheke kwimure yilokho ababegcoba imizimba ngakho imure niyabo kwakuyimure intaka njengamanga imure isetshenziselwa ukugcoba imizimba efile ngemva kokuba sebeyigqumisile nokunye nokunye ihlanganiswa nokufa futhi ibandla lalifa futhi aniboni yini namhlanje bangani umnyakazi omkhulu ephentekostali owawunokuphila eminyakeni embalwa edlule aniboni ukuthi siyagcotsha manje ngemure na yebo amakafanayo ayesebandleni lapha aseze athi ngu phansi futhi agcoba lona phansi lapha bayafa ngoba babuyele muva ezindwangini zabasonto futhi bekhumula ingubo yabo ende emhlophe abangcwele abantukazana ababemi lapha yango moyo ngcwele oqobo bekhuluma ngezilimi futhi babonakalise nkulunkulu futhi mfowethu babeqothe nje futhi bonke ubuya bezimvu neceke ububanzi babewuqobo ngokuphelele wawungabethemba nomaphi manje awusazi ukuthi uthembe ini nokuthi uthembe bani yabo kukhona okwenzekile kukhona okwenzekile kuyini na bacotshwa ngemure ukubaba bayasubu oyedwa yini kubangelile na omunye uyangena kwakukhona ibandla lalithiwa kuqala laliyi-general council base beyibiza nge-assemblies of god i-assemblies of god kuza i-church of god kusukela kwi-church of god khona-ke baqala kubheka ngaphesheya bathi uye-assemblies omunye athi uye-church of god bese-ke kulelo kuze i-united pentecostal church of god empikisanini bese kuthi-ke into yokuqala niyazi esikhundleni sokwamukela kukhanya nokuhamba kukho ngani sebevele bazihlelile baze bangakwazi ukwamukela kukhanya manje lapho ubhaphathizo egameni likajesu kristu wavezwa esikhundleni sikayise ndodana nomoya ongcwele kuma-assemblies of god base bevele bezigxinyise bona kwehange ngakho abakwazanga ukukuguqula futhi bayazi ukuthi iqiniso ngiphosela inselelo noma ngubani wabo ukubonisa ukuthi akulungile ngebhayibheli iqiniso ngokuphelele kodwa yini abangayenza na bakwazi ukukwenza nebo bebeyophula isivumokholo sabo abakwazi manje-ke yenzani wenesina isikhundleni sokuwemukela futhi iqhubeke baba nesitashe makabonga unkulunkulu ukuze kube phakathi esinokukhanya futhi aninako siyibenzeni na bakuhlelile awukwazi ukuhlela unkulunkulu unkulunkulu akanaso ngisho isimo washo ibhayibheli qhabo akukho lutho olwesimiso ngunkulunkulu manje ngakho-ke i-assemblies yazama ukumhlela futhi ibenze ababo abangabayo ibandla langempela bese kuthi-ke i-oneness iyafika bazame ukuhlela abangababo futhi babe nokukhanya okuthe xaxa ngakho-ke benzeni na bakuxoshile ngenxa yobugovu babo qobo indlela ebabayo bahamba ngayo esikhundleni sokunikezela ngayikhono sawoti nobuswiti bazame ukuxosha omunye enhlanganweni abangahlanganisa lutho naye futhi yilokho kwakwenza kushanele kwaqhubeka khona-ke into yokuqala niyazi phezulu kuza omunye bathola lokhu futhi manje behlukane omunye wathi uza ngehashi elimhlophe omunye uthi uza ngehefe elimhlophe akabonga unkulunkulu ngizoziqalela inhlangano ngapha ibone indlela abakwenza ngayo na lisakaza imure imure kwenzani na kwavala ubuzalwane abaningi osifasane indoda kulobu busuku kwi-assemblies of god ngathanda ukuza futhi ababhaphathizwe egameni likajesu kristu azi ukuthi iqiniso likankulunkulu bayoxoshwa ebandleni uma bekwenzile futhi ama-oneness amaningi manje angisiye i-oneness ngikholele ubunyeni ngendlela abenza ngayo angikholele kujesu njengoba beyothi jesu kunojesu abayinqwaba inkosi ujesu kristu kunjalo manje futhi ngikholwa ukuthi kwehlukile kulokho abakwenzayo babhaphathiza egameni likajesu egameni likajesu ekuzalweni ngokusho ukuthi ukubhaphathizwa ukuzala ngokusho kungenisa ukristu kuwe ngokubhaphathizwa kwakho ngamanzi angikukholwa lokho ngikholwa ukuthi kuzala kokusha kuza ngegazi likajesu kristu ngomoya ongcwele kunjalo ubhaphathizo uyisenzo sangaphandle kuphela emsebenzini ongaphakathi kokuzala kokusha osekuvele kwenziwe yabo lokho-ke angivumelani nalokho kulungile kodwa bonke bangabazalwane bami Ngikaqala kuqala nje umshumele baptisti bafika bethi futhi phlem woza ngapha sisi sinawo futhi siwelisele ngapha ngathi kanjalo ngekho neyedwa kini ngimi phakathi ngqo kwamaqembu amabili futhi ngithi singabazalwane ngikathali ukuthini ngikathali uma indoda ayiphikisa lokho akwenzi ichashaza elilodwa lokwehluka kimi usengumfowethu nginomfowethu ethanda ukuphayoma aphula mina ngithanda ishele kakhulu kunakho konke kodwa angeke ngingahlanganyeli naye ngakho uphaya wakhe wamapula futhi mina ngide uphaya wami wamasheri futhi ngibeka ushukela nobulwembu beqanda elishayiwe phezuko wami uma engawufuni ngani angaba nawo ngiyakwazi lokho kuyini na izinto ezibhixiwe abazibeka kuwe yazi ukilimo bhixiwe niyawuthanda sengiyaguga kakhulu manje ukuba ngiwudle kodwa yi kodwa ngingi lokho engikuthandayo uma engakuthandi akadingekile ukuba udle kulungile ngizodlo wami kodwa usengumfowethu kunjalo futhi ngakho ngiyakuthanda lokho ngiyayithanda inhlanganyelo kodwa uma sidwebe imigqa enjengale bese sithi ngabo leli yihlala lethu futhi singeke sifinyelele ngaleya futhi sixhawulane nendoda elandelayo bese sithi makabo unkulunkulu umfowethu yeki lapho biza kukhole inhlanganyelo uma ungakwenza thola leyo mpande babayo njengabasesimina babenayo imuva lapho futhi ubangele into efanayo kulungile ngakho ikama labo lalibaba
The
Nicolaitans manje laqhubeka nokubacima kwaze kwaba izikhathi zobumnyama inyaka kaLuda waveza isinyathelo sokuqala semusa ukukhanya kuncane kwaqala ukukhanya ngeke kuvele emvoko lokho kufika uJohn Wesley nokungweniswa kwakhula kokhanya kakhudlana bese kuthi ke kufika umbaphathizo kamoya ongcwele namaPentecostali ebuyiza futhi ukukhola kobaba kodwa abakwazanga ukugcina ngaleyo ndlela ngakho ke badingeka ukuthi bakuhlele bese kuthi ngala baphindela bangena kubo buniko lawo futhi khona kanye nje lokho iBhayibheli lathi bayokwenza manje ngifanele ngibhekisise lapha noma ngizothola isikhathi esiningi esithathiwe ake siye evesini lesibili noma lokho kuyoba ivesi lesishiya kalombili isishiya kalolunye manje ukuhlushwa ivesi lesishiya kalolunye ngiyayazi imisebenzi yakho ukuhlushwa kwakho umpofu kanti ucebile hohe ngi manje ukhuluma lebandla manje banga langempela hayi abanye babeyizonda leyo misebenzi yamaniko lawo ngiyayazi inhlamba yabathi bangamajuda bengesibo kodwa bona bayisinagoge lika sathana manje babekhonondo babeshaywe indlala babethathe konke ababenakho babakhe ibandla labo elincane njengaleli futhi ngenxa yokuthi babeqembe elincanyanyana babefuqele ngaphandle ibandla likhulu lalikwenzile labacima nje baphuma futhi kwathi ngiyazi ngiyazi ukuthi nifanele nihlangane ezansi khonini nihlangane emumweni nanoma kuphi kwenye lapho eningahlangana khona futhi kade ngisemumweni okwakhwezwa kuyo izidumbu abafanele bahlangane khona behlele ngaphansi komhlaba futhi bahlangane nezinto lapho ngiyazazi izinhlupheko zakho futhi ngiyayazi izinkathazo zakho nokunye nokunye kanjalo kodwa wenziwe ucebe ngalezo izinhlupheko Oh hey ngitshela noma yisiphi isikhathi lapho ukuhlushwa kwehlele ebandleni kuyeliqinisa njalo kuqinisa ibandla ezinhluphweni ngiyazazi izinhlupheko zakho kodwa ucebile ngani na ubambelele kimi ucebile kodwa izinhlupheko zakho azikulimazi manje yini ngikabelele na amaniko lawo azitholele isinagoge manje iBhayibheli lasho kanjalo lapha likuqaphelile lapha ivesini lesishiyagalolunye na lapho yaba bengesibo kodwa bona bayisinagoge likasathane ehhe ibandla leqiniso lalikhishelwe ngaphandle amaniko lawo ayesengamele kanye ne babefuqele ngaphandle abantu ababenomoya ongcwele ngakho-ke babenganamsebenzi ngawo uma isimine i-Asiya babazile kuphela ukuthi izinto leyo miqhelo yabofela ukholo ngabe wabalinda ngabe bashukuma niyabo manje ngamanye amazwi lokho ngenkathi lesi siprofethi osesilotshiwe futhi sathunyela ezansi nebandla lakubamba futhi babona ukuthi babeyibo ababezoqoka umqhelo womfela ukholo ngani babe ngani kwakuyoba sabisela ukufa bebekubheka nganoma yisiphi isikhathi akufikanga ngeminyaka yabo manje-ke mhlawumbe abanye babo bathi awu uyazi uyazi ngiyakutshela lowo womprofethi wayenephutha ujohn waye yini buta yini yena ngoba akwenzekanga kithi lapha isimini ngani ukuzoba ngamakhulu eminyaka kamuva yebo kodwa lapho uNkulunkulu ekhuluma noma yini kufanele kufezeke yilapho esitulise khona ukholo lwethu lapho ngqo ezwini likaNkulunkulu uNkulunkulu ugcina zonke izethembiso kunendaba ngakho cabange ukuthi kufanele kwenzeke khona lapha kodwa mhlawumbe leso akusona isikhathi sikaNkulunkulu sakho ukuba kwenzeke kodwa izwi lami libuyi kimi lilambatha kodwa lizokufeza lokho elahlasela khona uNkulunkulu uyohlala ehlonipha izwi lakhe futhi ngesikhathi salo uqobo esifanele liyovuthwa Ngakho ke laba bantu kwaba yibo ibandla lokuqala kodwa kulelo bandla kwakukhona isimilo esasiyophuma ebandleni lasesimina ngokuhamba kwesikhathi manje khona ke babezoqopha umkhelo womfelo ukholo abaningi babo babezobulawa
Now let's take the 10th verse as we
manje masithathe ivesi lesho sisafunde lokhu ungesabi lokhu sinikhokheli kaSathane oza kuhlupheka ngakho bheka udeveli uza kuphonsa kini etilongweni ukuba nilingwe futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi thembeka kuze kube sekufeni ngokunika umqhele wokuphila Oyi batshele kuba bengesabi lapho bibizela kufa inkolo yabo manje dadewethu Wood noma ngabe kuphi ngithemba ukuthi lokhu kuya kusiza udadewethu Wood wayengitshela ngelinyilanga akakwazanga ukuqonda impela ukuthi kungani abanye bengakhululwa futhi abanye bengakhululwa ngezinye izikhathi ufanele wazi uNkulunkulu watshela laba bantu manje ningabusabi ngoba uSathane uzoniphonsela phakathi lapho ngenxa yokuthi lesi sembatho sobunikelawo ukuthi ufikile futhi ukufukela ngaphakathi ngoba ngizokuvumela ufele imbakela yami kodwa ngizokunika umkhelo wokuphila ngalolo suku Ngakho Musa manje besizani wathi manje uma niqaphela njengoba sifunde leli verse leshumi ake ngiphinde ngikufunde futhi Ubesabi lokhu oza kuhlupheka ngakho bheka udeveli uza kuphotha abanye kini tilongweni ukuba nilingwe futhi niyakuhlupheka izinsuku ezishumi kodwa thembeka kukho niqaphelele ukuthi lokho akusikho kuze kube na hayi ukuthi kuze kube ukufa kodwa kukho ukufa ngiyakuthola na thembeka kuze kube sekufeni niyabo futhi bakwenza Ndodathi Sathane niqaphelele ukuthi lowo ambhanqa njengalowo owaye kwenza na manje ngeli sine gogo lika Sathane lalingu Nikolawo siyakwazi lokho kwakungenjalo na
There was an organization
that was a priest obabuvuka obabuya kwenza laba bantu bahlupheke obabuya kwenza laba bantu bahlupheke futhi babe fanele bathembeke evangelini kukho ukufa Iqaphelile emgubweni omshado na hayi kuze kube sihlukaniswa ukufa kodwa kukho sihlukaniswa ukufa yebo manje ukukho nokuze kube kwehlukile manje babefanele bathembeke kuKristu kukho ukufa qhubeka ngo kwehlele kufeni nakho ngesabi ngokuba izokunikeza umkhelo Manje lokhu izinsuku ezishumi abakhuluma ngazo lapha izinsuku ezishumi usuku ebebelini lumelele unyaka futhi izinsuku ezishumi zaziyiminyaka eyishumi yokugcina yokubusa kwalo Diocletian
Diocletian that was a great emperor
Diocletian lowo kwakuyilowo mbuso omkhulu wabusa ekugcineni awu kunababusi abaningana ababusa ngonyaka webandla laseFeso noNiro yakholo wayengomunye futhi lowo Diocletian lapha wayengobucina wabusa eminyakeni eyishumi yokugcina futhi wayengumhlupho ochethekazi kunabo bonke Wafela nje wachema naleli qembu futhi bababulala amaKristu futhi bawabulala bawashisa benza konke futhi kwaba yiminyaka eyishumi yokuhlushwa ngokuchitha igazi yokukhulukazi Isikhathi sakhe nokubusa kwakhe kwakusuka ngo-302 kuze kube u-312 lokho kwaqeda unyaka wasesimine ngokungeniswa kuConstantine futhi wangena ngo-312 uConstantine wakwenza lokho kwakuyizinsuku eziyishumi zokuhlushwa futhi kwaqala ngo-Nero futhi kwagcinela ku-Diocletian futhi kwaqalisa ngo-Nero kwakucishe kube u-AD 64 ngenkathi u-Nero ethatha isihlalo sobukhosi
Now
manje ivesi leshumi nanye lisithembisa manje sizoba nalokhu ngaphambi nje kokuvala onendlebe makweze lokho umoya kushoyo mabandleni unqobayo akasoze oniwa ngokufo kwesibili manje ngifanele ngisho kuthile lapha lokho kuze uma ngikucabanga inhliziyo yami futhi ngingakusho khona-ke ngingumzenzisi yebo ngifuna niqaphele kuthile lapha kulo mbhalo futhi ngicabanga ukuthi kwakungenye yamaphazili amakhulu kunawo wonke kimi isikhathi eside kangaka ngaze ngathola manje asifundisise lokho manje yebo unendlebe ngamyamazi unendlebe yokuzwa yabo ngokuvula kumoya makezwe lokho umoya kushoyo emabandleni manje yabo le nto efanayo lokhu kuhlushwa nakho konke kuze yonke ingxenye yakho igamanxela kuwo wonke amabandla amabandla umoya kushoyo emabandleni onqobayo kuliphi ibandla na laseefesu na yebo kulungile isimina na yebo wonke onqobayo kuwo wonke amabandla akasoze oniwe ngokufa kwesibili lowo ebandleni laselawudikeya onqoba ini na onqoba amaniko lawo onqoba izinto zezo onqoba lamahlelo onqoba lobupristi onqoba zonke izinto zezo futhi uyathengisa futhi uthanda ukristu ngeke ulinyazwe ngokufa kwesibili ngani na unokuphila okuphakade kuphila okuphakade angeke kufe ujesu wathi lowo ongizwayo unokuphila okuphakade akasoze afa ngizomvuza ngosuku lokugcina manje lapho manje uzoba nabaningi abangavumelani nalokhu kodwa ngifuna wena ukucabange kanzima ngempela ngaphambi kokuba wenze isinqumo sakho uyabo ngizokusho okuthile manje ingalesi sizathu ngingakholwa ukuthi kunesihogo saphakade ngeke kwaba nesihogo esiphakade isizathu uma kwake kwaba khona isihogo saphakade khona-ke kwakuvele kukhona isihogo saphakade ngoba kuphakade kunohlobo olulodwa volo kuphile kuphakade futhi yilolo sonke esilululwayo futhi uma uzosha kuze kube phakade futhi ingwila phakade khona-ke uzoba nokuphila kuphakade kuvutha bese kuthi-ke uyoba ngunkulunkulu esha awukwazi ukuba nesihogo saphakade futhi ibhayibheli likusho ngokucacile ukuthi isihogo sadalwa futhi uma sidaliwe asikho phakade noma yini phakade ayikaze idalwe yayivele ikhona iphakade futhi ibhayibheli lithi isihogo sadalelwa udevele nezingelosi zakhe isihogo sadalelwa asikho phakade futhi angikholwa ukuthi umuntu uzojeziswa phakade ngikholwa ukuthi ibhayibheli likubeka ngokucacile lapho ukuthi onqobayo akasoze oniwe ngokufa kwesibili manje ukufa igama elithi ukufa livela yilokhu ukuhlukana manje uma sehlukanisiwe nonkulunkulu esenweni sesifile kakade ibhayibheli lasho njalo sihlukanisiwe nonkulunkulu sinqunyiwe sifile esenweni naseziphambekweni singumfakazi kunkulunkulu enhlanganyelweni yemibuso yakhe bese kuthi-ke lapho semukela unkulunkulu futhi sibe nokuphila kuphakade singabantwana bakhe nengxenye yakhe umfanyana wami lapho ujosefu ingxenye yami kungakhathaliseki ukuthi mina ayoke akwenze yena ngingahle angabi ne ukuba ngangingumuntu omkhulu ocebile futhi nganginefa eliningi angahle uthola ifa ngisho noma yini kodwa namanje useyindodana uyingxenye yami impela uyingxenye yami manje anginakumbika njengoba ngingaziphika ngoba uyingxenye yami uhlolo lwegazi luyokhombisa ukuthi ungowami yabo futhi uhlolo lwegazi luyokhombisa ukuthi ngokankulunkulu noma cha yabo ningabantwana bakankulunkulu futhi ninokuphila kuphakade kodwa umphefumulo owonayo lowo mphefumulo uyahlukaniswa ngabe kunjalo na khona-ke ngeke usaba khona manje bukani noma yini eyayinesiqalo inesiphelo ngoba noma yini eyayinesiqalo iyindalo kodwa unkulunkulu akadalwanga wayevele ngunkulunkulu akukho ndawo lapho adalelwa khona futhi indlela kuphela esingake size sithole ngayo kuphile kuphakade ngokuba yingxenye yalokho kudalwa uti umo ubebe singakubona niya kubona lokho umoya ongcwele akwenzela kukhona nangu umoya ongcwele umtela iqobo lwakho unkulunkulu ubabe sibele sikemoya obizwa ngomoya ongcwele ngoba wawuphezu komzimba othiwa ujesu intetena yakhe ukuthi wadela ujesu umzimba yingalesi sizathu wawufanele uve nkulunkulu wayehlala kule nyama yomuntu futhi ingqamuzane legazi laphulwa nokuphila okuvele engqamuzeni legazi kwabuya yingaleso sizathu ukuthi umkhonzi womdala ethetementeni elidala akakwazanga ukuhamba wahamba nokulahlwa okufanayo ayenakho ngenkathi efika kodwa ethetementeni elisha washo amaheberu ukuthi umkhonzi oke wahlanzwa akasenawo nhlobo unembeza wesono manje ithesamente elidala balethe iwundlu walilalisa phansi wabeka izandla zakhe phezu kwalo umkhonzi umpristi wasika umphimbo weza ukopha futhi weza ukukhala kwalo futhi lafa futhi weza umzimba walo mncane ugogobala futhi laselifile wayazi ukuthi bekufanele kube nguye iwundlu lathatha indawo yakhe.
The priest took the blood, put it on the altar, and the smoke went up, and it was a prayer of forgiveness for the world.
Mpresti wathatha ikazi libeke altari futhi umusi wenyuka futhi kwaba umkhuleko wokuxolela ngewar futhi lokho kuphila kwesilana akukwazanga kubuye phezu komuntu futhi kuvumelane nomoya womuntu ngoba ngumoya wesilwane ukuphila kwesilwane nokuphila komuntu akukwazanga kukwenza kungekathi yiki leso sizathu aphuma lesifiso esifanayo sokona elifanayo ungena ngokuphinga futhi anikele ngomhlatshelo wakhe futhi abuyele emuva into efanayo emqondweni wakhe kunjalo.
Here when the worshipper, oh church of God,
kodwa lapha ke ngathi umkhonzi oh badlile kaNkulunkulu ningahlileke ukuthela lokhu umkhonzi wake wakhuphukela indodaneni kaNkulunkulu ngokuqiniso futhi ngokukholwa ubeka izandla zakhe phezu kwakhe oh hey lugani lapha ebusweni bakhe nesikhwehlele silenge ebusweni bakhe igazi ligijima lehle ebusweni bakhe uzwa izinhlungu zikankulunkulu wami nkulunkulu wami ukushiyeleni na wo mfowethu uma ubone ukuthi inkokhelo enjani eyakufela nokufa yayingubani uEmmanuel nkulunkulu efe endaweni yakho. Kodake kwenzekani la umkhonzi khona ke lapho lelo ngqamuzana legazi laphulwa endodaneni kaNkulunkulu yini eyenza leyo ngqamuzana legazi na uyini wena na ngqamuzana lilodi lincane livela kuyihlo wesifazane akanawo umbala obomvu wezinhlayiya zegazi owesifazane ngikuzwa kuphela iqanda isifukameli uzothwala ukufukamela. Kodwa ukekazi kuvela kwesilisa ikamsizathu umntwana ethatha igama likababa bese kuthi ke kodwa usifazane eshada nendoda ethatha igama layo ngenxa yabantwana uba yisifukamelisi somntwana ayakuyiza lele indoda. Kodwa njenga lokhu ngishilo isifukazi singazalele iqanda kodwa uma singazange sabane nyoni yesilisa ngeke sichamusele lokho ngokuthi ngithe yingaleso sizathu sinamaningi amadala abandayo amabandla agcina umthetho ngamehle namhlanje agibele kulo mqondo wobunikelawo anesigajane sezidleke ezigcwele amaqanda abolile futhi awasoza chamusele ngoba awayona ongenza noma yini kube ubabize kababhishobhu abadikoni futhi noma yini konke abasoze bakholela izibonakelisweni zilandela amakholwa ngoba abakaze babe kanye nomaitha uJesu Kristu uma wake wazalanisa nalowo maitha wamandla kaNkulunkulu ngenkathi lelo ngqamuzana legazi laphula eCalvary futhi lokho kuphila kwakuphakathi uJehova mncane kakhulu wo bekufanele kushaye niyazi bonke abantu ufuna isibonakaliso banjalo na wonke umuntu uthi oh ngikhombisa isibonakaliso amaJuda athi ngikhombisa isibonakaliso ake ngininikeze isibonakaliso uNkulunkulu waninikeze isibonakaliso ngesinye isikhathi.
The Israel asked for a sign.
Bacela isibonakaliso. UIsrael wacela isibonakaliso. Watshela umprophet, ngizobanikeza isibonakaliso esingula phakade. Intombi yakukhulela, intombi yakukhulela izale indodana. Amen. Iyakubizwa ngoEmmanuel, uNkulunkulu nathi. Isibonakaliso sikhulu kunezo zonke sake zanikezwa. Ngikathi uNkulunkulu umntala amazulu nomhlaba esenze isimo sokuhamba kwelanga kakele zikakezi wamaphandle lapha entabeni iPaloma bese ubukanga leso siphopolo kaleya uthi ungabona iminyaka eyizigidi eziyikhulu namashumi amabili yokukhanya. Kula lokho kamamayela nangalo kwalokho kuseyinyanga nezinkanyezi nemihlaba futhi wakwenza konke wavele nje waphephethe ezandleni zakhe kanjalo yebo.
And that great creator
futhi lowo mdala omkhulu waba ngumsindisi wami wehlela enqamuzeni legazi elincane hhayi ngendoda kodwa kuze intombi ngowesifazane futhi wathathe le mpova encane vele kwesifazane futhi wazibumbele yena uqobo yindlu encane wasehlala kuye wo kuku bekufanele kushaye uJehova, uJehova, phezu kwenduduma yemqubo enqolobane nekhala, uJehova emkhombeni wotshani obomile. Lesi sibonakalisa sibona phakade, abanye balaba bantu abanamakhanda amakhulu. uJehova, uNkulunkulu ingelekelayo, haleluya, esitshebelele sinukayo, futhi ke sicabanga ukuthi singumuntu othize, uphakamise ikhala lakho, liyona, liyokuminzisa, bese uyaqhubeka ucabanga ukuthi ngumuntu othize. Futhi Jehova lelisitabeleni ngale endudumbeni yomqube ekhala njengencane noma yipi ingane encane bekufanele kushaye lezo isibonakaliso uNkulunkulu wathi ngizokunikeza isibonakaliso esimbona phakade lezo isibonakaliso sangempela
Jehova playing as a boy Jehova working in a workshop
uJehova edlala njengomfana uJehova usebenza endaweni yokusebenzela ethunga ezingodo njengombazi haleluya heho uJehova kenze izinyawo zabadobi ngizokunikeza sibonakaliso wo kodwa sifanele sibe nabafundisi basesonweni neyazi nezingubo ezinde nazo zonke izindambo amakhole nene yabo wo ngizokunikeza sibonakaliso esingona phakathi
Jehova,
yeme magcekene sekantela lamathe buzwani bakhe uJehova, welulwa enqulo emzibeli phakathi kobuzulu nomhlaba, wadelela inhlazo lesiphambano, silesithombe sakhe lapho nesidwedwe esincane simzongolozele, isizathu lowo nje umbazi owenza lokho bamhlubula wabanqulo bamhlambalaza.
Lesi sikejane
sabazenzisi ngenkathi lelo hora lifika lolu usuku lomuntu usuku lenkosi liyeza uJehova efa yebo akukho okwenzeka uJehova ekhuleka akukho okwenzeka ehe kunjalo bekufanele kushayo lezo isibonakaliso sangula phakade lezo isibonakaliso onke amadoda eyosazi kodwa ke wafa uJehova wafa kodwa ke umhlaba waqala kuzamazama ohe
They rose up from the grave.
Kodwa ke wabuka chidani futhi enyukela phezulu uJehova buya ngesimo sikaBoya Ncwele. Ubuzo ohlala ibandlane lake phakathi kwabantu bakhe. Udumo.
Jehovah walking down to the church discerning the thoughts of the mind. Jehovah
ihlala ibandlane sinele imicabango yengqondo. UJehova iphulukisa abagulayo. UJehova ekhuluma ngezindebe aze umuntu angakwazi ukuzilawula. UJehova ebuya ngesingizi futhi akuhumushe. Ufuna isibonakaliso na? Amen. Lowa Jehova wehlele sifebeni wasivuza lapho sikakhulu siphansi kakhulu phansi kwaze kwathi izinja zingeke zasibheka futhi wasihlanza saba mhlophe njengegwa futhi wasinika inhliziyo emsulwa njengomduze ohe
Jehova
tethe sidakwa silele lapho emhubeni nobomi emlonyeni waso wonke futhi yesenza sishumayele evangeli ikazi lika Jesu Kristu liyasihlanza ngekathi wayesemhlabeni wayemzini ophansi kunayo yo yonke kwakukhona nakubantu abaphansi kunabo bonke ababekhona futhi bamnika igama liphansi kunawo wonke lelikhona kunjalo bamphatha kabi kakhulu futhi bambiza ngegama libi kakhulu ayengabizwa ngalo uBelzebule udevele liphansi kunawo wonke ababengamnika lona umuntu mnikeza lona
Give him a throne so high
until
he has to look down to see.
Yiloko umuntu akucabanga ngaye yiloko uNkulunkulu akucabanga ngaye wo uNkulunkulu imicabango yami mayifane neyakho baba yebo mnumzane wo igameli ligugu Manje okholwe yimi kunokuphila kuphakade manje uma kulendlela iyoda kuphela ukuphila okuphakade uthi uyayithola futhi siyibhekile ngoJesu Kristu lokho ngokuphila kukaNkulunkulu kodwa ngenkathi lelo nqamuzana legazi lase lephuliwe endodaneni kaNkulunkulu futhi lowo Jehova mncane owavalelwa ngaphakathi kwalo muntu othiwa uJesu lapho kuye kwahlala kugcwala kubuNkulunkulu ngokomzimba
And now when we accept
that, manje uma samukele lelo kazi ngenxa kokuthethelela kwezwelo zethu lo womoya owangaphezulu hayi umuntu kodwa kuNkulunkulu uDumo iBhayibheli lathi ikazi likaNkulunkulu umunye wathi uyakhumbula yena ungasho lutho ngabajuda ngoba wayejuda wayengesile juda wayengesiyo umjuda noma wezuzo wayenguNkulunkulu kunjalo wayeyikaza idaliwe uNkulunkulu walenza laba ngelikhethekile wakungelakhe uqobo futhi ngalelo kaza elidaliwe siyalemukela njengokuxolela kwethu ngoba wafa kufenzela thina lelo ngqamuzela lekazi lephuka likhulula lowo moya ongcwele ukuthi ubuye phezu kwethu futhi manje singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ngokuzala kukamoya. Manje ke kuphile okwakungoku kaNkulunkulu okwakungenasi isiqalo noma kusoze kwaba nasiphelo kungokwami futhi kungokwakho ngomusa kaNkulunkulu kuJesu Kristu nakho lapho khona. Manje sihoko sizobuyela muva kulokho esikhashana ngiyenitshela ukuthi ngeke kwaba ne ngiyakholele sokweni yesivuthayo yebo mnumzane iBhayibheli lasho njalo ichiphi lomlilo manje kodwa lokho ngeke kwaba yesiphakade ngeke saba phakade. Bakungaba iBhayibheli lilokothi lithi siphakade lithi izihoko esinguna phakade alilisho igama phakade lithi izihoko esinguna phakade manje silungiselelwe uDevil nezindlelo zakhe izihoko esinguna phakade hayi esiphakade manje emva lomphefumulo ungahlushwa lapho ngezenzo zawo iminyaka eyizigidi ezishumi kukho konke ngikwaziyo angazi ukuthi okunguna phakade kungaba yini ebehleni kaNkulunkulu kungahle kube imizuzu emihlale kungahle kube okweminyaka eyizigidi kungahle kube iminyaka eyizigidi ezishumi kodwa kuyofika isikhathi lapho lomphefumulo uyofa. Naki iBhayibheli lakushoyo yebo yebo onqobayo akasozo niwa ngokufa kwesibili. Ngoba ukuqala kwehlukanisa nabathandiweyo bethu singena ubukhoneni bukaNkulunkulu ziphumi neze ubukhoneni bake niyabo manje uma kukhona ukufuka sibili khona ke kuzofanele kube ngokufa komphefumulo. Sijike lowo onqoba izwe noma onqoba izinto zezwe nokuphila kuphakade futhi akayi ukuthi into ngokufa kwesibili nakho lapho khona kuphila kuphakade.
But the sinner, the Bible said, the woman that lives in pleasure.
Kodwa isoni iBhayibheli lathi yosifazana ophila ngokuzithokozisa ufile esaphila kunjalo na umphefumulo wonayo uya kufa nokufa kuyini ukufa na ukwahlukanisa ngokuphelela usekho niyabo. Manje usunqunyiwe kunjalo unqunyiwe akusekho okunye kuwo kuzoba isikhathi singakanani ukuthatha lokho na uzokwehla ngenqubo efanayo ongene ngayo futhi uzofika endaweni kuze kube khona noma kungabi nalutho lusele kuwo uzobuyela emuva nje kunoma yikuphi lokho owenziwe ngakho besingathatha ingamuzana bese sephula ingamuzana engamuzaneni lilodwa kuye kwelinye ingamuzana uze wehlele ingamuzaneni lokuqala wephula kulelo ngqamuzana khona ke uthole isayensi ephathelene nezithako zemvelo zegazi ungena kuma sayensi aphathelene nezithako zemvelo ahlukene egazi bese ke wehlela ingcenyeni encane kulelo ngqamuzana lokho ngokuphila abakwazi ukuthola lokho abazi lutho ngakho manje lokho kuphila ekugcineni kuzofika indawaneni kuze kungabasabi bikho noma ngabe yiphi sayensi aphathelene nezithako zemvelo yalokho kuphila angikholwa ukuthi inayi yiphi sayensi aphathelene nezithako zemvelo kuyoba ngokomoya bese kuthi ke kulokho ekugcineni kuyohlukana ngokuphelele futhi kungabe kusaba khona lokho iBhayibheli lathi umphefumulo onayo uya kufa futhi labo abanqobayo kuleminyaka yamabandla lapha abayikoniwa ngokufa kwesibili umzimba ufa kuqala umphefumulo uyalandela ukufa futhi ngeke usaba khona niyabo lokho ngokuthi uyakholwa ukuthi iBhayibheli elisho lokho na. Manje kubilane uma isoko siphakade kodwa ke iBhayibheli linephutha lapho lithi isoko sadalwa bese kuthi ke uma umuntu ezosha iphakade sokweni kodwa ke ube odingeka abe nokuphila kuphakade ukuba abe nokuzwa ukuba ushe ngabe kunjalo na awu zingaki izinhlobo zokuphila kuphakade ezikhona na olulodwa kunjalo ukuphila kuphakade okukode nje vo. manje ungahambi bese uthi futhi Branham akakholele esihogweni. Ufuthi Branham uyakholela esihogweni, iBhayibheli lifundisa ukuthi kukhona isihogo. Ngokuqinisekile nje njengoba kukhona indawo yokuphumula, kukhona indawo yesijeziso. Futhi ngokuqinisekile uNkulunkulu uzokwenza umphefumulo owona kuye ukuba ujeziswe. Futhi kunqaba uJesu Kristu njengomsindisi wakho, uzokwenza ngokuqinisekile uzojeziswa ngakho. Kodwa kuyoba nesikhathi lapho ungeke usaba khona. Kodwa ukuthi iminyaka izigidi ezingaki ezokuthatha ukuthi ubuyele kulokho angazi. Kodwa ngesinye isikhathi nesikhathi esithile uze uzalwa ngokusha, bese ke uyizitshala saphakade ukuthi indlela kuphela ongakuthela ngayo ngokuba nengxenye kaNkulunkulu kuwe, ngokuba ngokuphile kuphakade. Ngiyakubona na impela unendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Ngiyamthanda, uyamthanda na? Ngijabula kakhulu kuba nokuphila kuphakade. Lokho akusangikhathazi inhlobo ngenxa yokuthi sinokuphila kuphakade manje, futhi ngiyakwazi lokho, futhi ngithe emba ukuthi wonke umuntu uzoba nakho sonke. UArenius, yebo, bengine nothi lapha ngoArenius mayelana ukufunda lomlando. Leso sizathu uArenius wakhethwa ngingenxa yokuthi waye nezibonakaliso zePentecost elasekuqaleni, ibandla zimlandela. Manje uma uNkulunkulu bangaki abakholwayo ukuthi ibandla liqale ePentecost na kulungile? Bangaki abakholwa ukuthi uNkulunkulu waphasisa ibandla ePentecost na kulungile mnumzane? Manje ke uma lelo kwakuyibandla lokuqala likaNkulunkulu, futhi ilelo alibiza ngebandla, futhi ungumvini manje thina singamagatsha. Uma umvini uke wakhipha elinye igatsha liyoba nini na? IPentecostali ya manje mhlawumbe hayi ngegama manje sinamagama ePentecost, kodwa lokho akungaphezulu kweMethodist, iBaptist, iPresbyterian, iPentecostali. Lokho akuthi shuni yabo, lelo igama nje, kodwa inqobo nje uma unesehlakalo sasePentecost enhlizini yakho, iPentecost kuleni wakho sikunikeza ukuphila okuphakade khona ke uNkulunkulu ukwethembisile ukuthi awusoze wathinta ngokufa kwesibili, ukuthi unokuphila okuphakade futhi akunakuthintwa ngokufa kwesibili. Niyabo une ningamtabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu. Manje ungawutabukisi wenze izinto ezingalungile. Uma wenza njalo uzokhokha ngakho, ngoba iBhayibheli lathi ningamtabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu ebeka ngawo uphawu ukuze kube usuku lokuhlenga kwenu. Ngabe kunjalo na? Ngamtabukisa umoya ongcwele. Oh, kuzoba usuku olumangalisayo ngolunye usuku. Ngezinye zalezi zikhathi ukunikhombisa ukuthi uvuko luzoba semhlabeni jikelele. Kuyoba nababili ensimini, futhi ngiyothathwa yedwa nababili empedeni, futhi ngiyothathwa yedwa. Niyabo, kuyoba ubusuku indawo yodwa nemini ngakolunye uhlangothi lomhlaba, ngoba uvuko lomhlaba jikelele lolo hlwitho. Icilongo likaNkulunkulu yakukhala, futhi yilonda lowo lawa waleli bandla lincane lapha futhi ngisho leso sigatshana sincane sadabula lapho, futhi saphuma lapha ngikathi leyo ntombi ngikathi ibone emlilweni esikhombisa lokho. Manje khumbulani, kwakukhona izintombi eziyisikhombisa, ngabe kunjalo na? Noma ngikonde izintombi ezinhlanu zaphuma, izintombi eziyishumi zaphuma ukuhlangabeza inkosi, ezinhlanu zazihlakaniphile kanti ezinhlanu zaziziwula, ngabe kunjalo na? Futhi manje kule milindo nokho kwakukhona imilindo eyisikhombisa, futhi ekupheleni komlindo wesikhombisa ezinye zalala kulomlindo lona nalowo umlindo wesikhombisa, kwaba khona izwi elaphumayo, ikani umyeni uyeza, phumani niyomhlangabeza. Futhi zavuka zase zilungise izibani zazo, futhi zonke lezi ezinye zavuka zehlela ngalapha. Oh, lokho ngeke kube isikhathi esimangalisayo. Usathi famisa ukucula icula elincane, isikhathi esimangalisayo sakho, isikhathi esimangalisa kangaka sami. Uma sonke sikulungela ukubonana noJesu iNkosi yethu, kuyoba isikhathi esimangalisa kanjani pho? Lapha ake sibone uma singalicula lelo. Isikhathi esimangalisayo sakho, isikhathi esimangalisayo sami. Uma sonke sikulungele ukubonana lo Jesu iNkosi yethu, kuyoba isikhathi esimangalisa kangakanani pho? Ngeke lokho kwamangalisa na? Oh, ngeke kwamangalisa lapho kungekho mithwalo kuyithwala na? Ngokucula ngenjabulo ngezinsimbi zenhliziyo zonke zikhala. Oh, ngeke kwamangalisa lapho na? bangakini waziyo ukuthi uzofika ekhaya na bangakwaziyo ukuthi uzophuma ngalowo mnyango na awazi bangakwaziyo uma uphuma ukuthi uzongena futhi na ngeke usho ngakho ke ungavumeli lobu busuku buhluleke ungamehlulekisi uNkulunkulu kulobu busuku ngokuba lobu kungenzeka kube ubusuku bokugcina oyoba lesikhathi noma ithuba ngubani empeleni na uvela kuphi na uyakuphi na okuwukuphela kwincwadi ezweni engakutshela ukuthi kuyini leli bhayibheli lakudala libusisekile lapha futhi lelo ibhayibheli esikholelwa kulo lowo uNkulunkulu esikholelwa kuye futhi uma ungekho kulo mlobokazi ungene kulesi sikejane sincane sabayidlanzana le yezansi lapha namhlanje upitshizwa ukhishwa yizivumokholo namahlelo nokunye nokunye uma ungekho kulelo qembu elincane manje awudingekile ukujoyina leli thabelakele awudingekile ujoyine noma yini umelwe nje ukuthi uzalelwe kulowo mbuso manje uma ufuna ukuhlanganyela kwakho kwi-Methodist Baptist Presbyterian noma phi lapho ufuna khona kubuwe yabo ubeke ukuhlanganyela kwakho nanoma kubani ufuna ukubeka kuye kodwa ngizokutshela into eyodwa uma usuzelwe ngokusha uyazi izinyoni zophaphe hey umunye wangibuze ngesinye isikhathi wathi futhi Branham utsheleli labo bantu wathi qhubekani nibuyele ebandleni le-Methodist ngathi impela bayekeni babaphonsele ngaphandle futhi abale ndawo bangaya kuye ngakho ke sizobone kulungile qhubekani niye emuva ngeke kube isikhathi eside kakhulu yabo ngeke kube isikhathi eside kakhulu bazobuya ngqo futhi niyazi ngesinye isikhathi uNowa umkhumbi indawo yokuphepha uNowa wabukhona ezamcala omkhulu ozayo futhi ngakho ke uNowa wathi dela wakhipha igwaba emkhunjeni futhi lavele nje laqhubeka likhala futhi liqalaza ngani laneliseka ngoba laliyinyoni edla osekufile kwasekuqaleni lalingandiza lisuke esithunjini esifile sisodwa esidala futhi lide ligcwalise isisu ngalomnyuzi futhi liwelele ngaleya kulevu ndala futhi lide isisu esigcwele nyakuyo nokunye okuthize lapho kwakukhona nje lonke uhlobo lezidumbu ezindala ezifile zilele nqa zonke ngakho ke igwaba lizohlala phansi nje lapho futhi likhalakhala mfana ngizitholele ijubhili lonke ngigedwa likhala kude nje kodwa ngenkathi ededele khipha ijuba elincane laliyimvele ehlukile lokho kunuka lona likwazanga ukukumele hey ngani ijuba linanyonga iyona nyoni kuphela engenayo inyonga lalingekwazi ukukugaya ngakho ukuphela kwento elalingayenza ubuyele empunjini bese lishaya umnyango vele uye noma aphi lapho ufuna ukuya khona ukuphela kwento engiyucela ukuba uyenze nje ukungena embusweni futhi ngiyazi lapho uzoya khona ngeke usakwazi ukukumela mfowethu uzothi ngeqe umuqa ohlukanisayo ngishiye lelizwe ngemuva yebo mnumzane kunjalo impela babe buthene egameleni liphezulu bonke bekhuleke egameni lakhe bapapathizwa ngomoya ongcwele kwaseke kufika amandla enkonzo manje abenzela khona ngalolo suku uzonenzela okufanayo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo anijabule na omunye wabo ngingomunye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi omunye wabo haleluya omunye wabo omunye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo bangako jabulayo ngalokho kulobu busuku na hohe woza mfowethu ufune lesi sibusiso esizohlanza intuzo yakho esonini esizoqala ukushaya izithimbi zokujabula futhi sizogcina umphumulo wakho futhi amalangabi oh siyavutha manje phansi entuzweni yami udume egameni lakhe ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi omunye wabo omunye wabo ngingomunye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi omunye wabo haleluya omunye wabo ngingomunye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo manje ke kathi sisaculeleli vesi elilandelayo ngifuna nixhawulane njengoba nenza ubusuku ngabunye yonke Methodist neBaptist nePresbyterian xhawulanani futhi nize nibe nobungane ngokwanele ukuhlafuna ushingamo womunye nomunye uma ningakwazi manje yibani lobungane bangempela ngempela nibe nobudlelane manje ngenkathi sisalicula ngikomunye wabo omunye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo omunye wabo omunye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo nakuba laba bantu bengafundile noma bakhoshe kodumelwezwe bonke bemukela iPentecostal labo babhaphathizwe egameni likaJesu futhi bayasho manje ndawo zimbili lapho nalaphaya amandla akhe asafana namanje ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi manje ake silicule ngempela omunye wabo omunye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi omunye wabo haleluya omunye wabo omunye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo ngavuma ukuba ngumfelokholo wakhe kanye nabasesimina na uma kufika endaweni yokuthi ubuye ufanele ubhekane nokufa noma ukuhoxise ubuye obhekana nakho na yebo mnumzane wo nkulunkulu kungaba yintokozo yebo mnumzane yindlela engifuna kuhamba ngayo ngqo ephupheni kulungile bengicabanga ukuthi ngiyitholile futhi bebezoyithola ijelimane lapha kube kudala wo babezongidubula ngesipopolo sasebusuku futhi amasosi asejalimane akijima angizungeza futhi abambe kanjalo ngacabanga kungaba yinto enhle kanjani kufela inkosi yami lapha enkundleni o hey yeka yeka into enhle kangaka awu ake ngiyiculele icule elincane ngingacula na ngabe ninaso isikhathi esincanyana njena kulungile angikwazi ukulicula ngiyalikhuluma wo bengihlala ngifuna ukucula futhi ngolunye lwalezi zinsuku lapho uwelele ekhaya lakho elikhulu elithandekayo kwezulu lapho eparadesi ezansi le kugcineni kwamahlathi ezansi lapho mina noRussell Creek sizobe sikhona kulokhu ukuzingela niyazi ezansi le kupheleni kwamahlathi kukhona indlwana yezingo ncane lapha leyo umfoti nevila cula ngayo ngakhe le ndlwane khonini ngacabanga ukuthi wayekhuluma ngendawo yami ezweni lenkazimulo ngobunye kwalokhu kusa lapho uphumele ekosini lakhe elikhulu lapho bese uqalaza kanjalo ezansi le lapho ekhoneni uzothile cule umuso omangalisayo umsindo omnani kangaka owasindiswa lusizi njengami wena uthi awu makabonge uNkulunkulu futhi uBrenham umdala ukwazile nangu yangi yamuze yemi lapha yakho namanje ulo muso mangalisayo uzoba ngumuso mangalisayo ongilethe lapho kulungile kodwa nivuza igazi ingakho ngishumayela leli nivuza igazi lelivangeli likamoya ongcwele nivuza igazi igazi labafundi abafeli qiniso lelivangeli likamoya ongcwele liqhubeka nokuvuza igazi ukuqala ukufela licebo likamoya ongcwele kwabangujohane umpaphathizi kodwa wafa njengomuntu kwase kufika inkosi uJesu bambethela wafundisa ukuthi umoya uyosindisa abantu esonini kwakukhona uPetru noPaulu noJohane omkhulu banikele izimpilo zabo ukuze lelivangeli likhanye baxubanisa igazi labo njengabaprofethi basendulo ukuze izwi likaNkulunkulu leqiniso likhulunywe ngobuqotho kunemiphefumulo ephansi kwe-altare lababa felikholo iyamemeza koze kube nini na ukuba inkosi ijezise labo abenze okungafanele
quickly.
Lalela ngokushesha.
But there's
going to be more. Abazonikela ngegazi lokuphila kwabo. Laleli ivangeli likaMoya Ongcwele. Nozamcolo walobomvu. Livuza igazi. Yep. Livuza igazi. Leli ivangeli likaMoya Ongcwele. Livuza igazi. Igazi labafundi. Abafele iqiniso. Leli ivangeli likaMoya Ongcwele. Liqhubeka nokuvuza igazi.
Oh, there's going to
unto thee, my people, as the servant of the living God has brought forth his word unto thee this night, I say unto thee that the hour is upon the world. Yea, I speak unto thee, my people, that thou might be prepared. Yea, that thou might search thine heart, yea, saith the Lord. For I say that around the world this hour, there are many evil spirits now moving in high places. Yea, there are being things now prepared, saith the Almighty God, that shall bring these things to pass that my servant has spoke about. And I speak unto thee, my people, that when that hour has fully come, yea, when I shall bring these things to pass, yea, when thou shalt be demanded to make decisions in thine heart as to what thou would do, I say unto thee this night, wilt thou stand for the truth? Yea, wilt thou believe me, saith the Almighty God? Wilt thou purpose in thine heart to follow me, even as I paved the way for thee? And I say unto thee, my sons and daughters tonight, be thou not discouraged, for I say there are dark days that lie before thee. But I speak unto thee that thou might take courage, for I shall visit my people with great power. I shall vindicate my word. I shall prove my people, for I say unto thee that I shall try them and I shall perfect them. And they shall know that I am the great Almighty God that has redeemed them, saith the Lord.
Amen. Amen. Amen.
Hey. I say unto thee, my people, this night, that as I have spoken again this evening unto thee, thou must search thine heart. Thou must recognize me this night, for I come into thy midst to bring thee these tidings, not to frighten thee. For I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I walk among thee this day. I say unto thee, my people, that thou should persevere in faith, that thou should lay aside these fancies and these feelings for personal affections, that thou should set thine heart upon thy God, that thou should depart from foolishness, that thou should put these human ways away from thee, that thou shouldst turn unto my spirit and allow me to glorify my name through thy being. I say unto thee this night, be zealous and turn from thy foolishnesses. Cast aside thy fear, for I am thy God that watches over thee this night. and I, mine eyes shall run to and fro. As I have spoken, so will I perform it even unto the end. Therefore, look unto me, and believe me, and repent from thy wickedness, and from thine unbelief, and from thy fears, and come unto me, and serve me. Thus saith the Spirit of the living God.
Man, he that has an ear, let him hear what the Spirit saith.
Amen. Anindlebe makweze lokho akushoyo moya emabandleni. Ngiyamthanda.
Worship now.
Kumzani manje nibone ukuthi uzokwenzani uma ungakaze umthande ngaphambili. Ungafuna ukumthanda manje na? Ungasukuma futhi umazise umthathe njengomsindisi wakho na?
God bless you, brother.
Ngulukula kubusise mfowethu. Wathi ubunye uzosukuma athi ngiyamfuna khona manje ngifuna ukumthanda. Tsindi. So,
God bless you, back there, young lady.
Nkulunkulu akubusise tete wethu. Nkulunkulu akubusise muva lapho ntombi. Mthanda.
He that has an ear, let him hear.
Unendlebe magezwe lokho akushoyo umoya ebandleni. Wantanda kupa wanti gile tindi so enti.
Our Heavenly Father,
wethu wasezulwini njengobobona la babathathu bemi ngezinyawo zabo. Wo Nkulunkulu, unxusa wena ukuba ube nomusa, wo wena ophakade, nokubanika ukuxolelwa kwazo zonke izono nensindiso, umoya ongcwele empilweni yabo, ukuthi ngeke boniwe ukufa kwesibili. Bayaqonda Nkosi kulobobusuku njengoba bemi lapho ukuthi kunento eseduze kakhulu. Umoya ongcwele unikeze isixwayiso ukubona umoya kaNkulunkulu uwela phakathi kwabantu, ukuwubona usebenza ngokwemibhalo, imilayezo emithathu nje bese uvala. Wo Nkulunkulu, umlayezo kumuntu ngamunye. Manje Baba, sincusa wena ukuba ube nomusa, kumele lowo moya oligugu uhlale phakathi kwethu. Bangathi singawuhlonipha ngokuzithoba, uNkulunkulu siphe khona. Thatha le mulo ifake etilongweni lakho Baba, iyizithelo zomlayezo kulobu busuku nezomlayezo ovela kumoya ongcwele okukhulunyiwe phakathi kwethu. Futhi siyacela Baba Nkulunkulu ukuthi uzoba nabo zonke izinsuku zokuphila kwabo, futhi kwangathi ezweni elingenasiphelo, kwangathi singahlangana nabo phakathi lapho sisindiswe ngegazi nangomusa kaKristu. Sibanikela kuwe manje Baba, bagcwalise ngomoya wakho ngcwele, ngokuba sicela egameni likaJesu Kristu. Amen. Nkulunkulu anibusise bazalwane bami. Noma ngubani osendele kulabo bantu abakade bemile amaKristu, abaxhawule lapho behlala phansi, abanike abafisele isivinini sikaNkulunkulu. Niyabona ukuthi umoya ongcwele ulalela kanjani, ukuthi ukwenza kanjani ekugcineni ngona. Niyabo iBhayibheli lathi kumele labo abakhuluma ngezilimi babe ngababili noma kungabi kakhulu ngabathathu. Niyabo mlezo, hayi ngenkathi ngisakhuluma ngemuva kokuba usuphelile. Yileyo ndlela okufanele kube ngayo, wonke umuntu akahloniphe ngokuzithoba ngempela, futhi alalele kushiwo ngumoya. Kodwa-ke kwenzakalani na? Izoni zasukuma ukuba ziphendule. Ucabanga umoya ongcwele oqubulawo ungakutholi ngisho ngezwi, ufikile futhi wabonakalisa. Ngiyabazi abanye balaba bantu abakhuluma ngezilimi, ngiyabazi bonke bobathathu labo abakhulumile, futhi ngiyabazi labo abanikeze izincazelo. Ngiyayazi ukuthi impilo yabo ayinasono phambi kukaNkulunkulu.
Brother Neville, you're our pastor, a Methodist minister.
Ngikwethi Neville lapho umelusi wethu, umfundisi Methodist. Lawo ngumfundisi weMethodist ethezi lapho wemukela umoya ongcwele. Uthi uninga lapho mfundi Jackson umunye umshumayeli weMethodist wemukela umoya ongcwele, kunjalo onesiphiwo sezilimi nokuhumusha. futhi niyaqaphela ukuthi sinebandla kanjani wonke umuntu ehlonipha ngokuzijoba uNkulunkulu ekhuluma. Niyabona ukuthi ukhuluma kanjani ncamashi nje ngokweBhayibheli okokuqala. Umlayezo awudluli ngokuyikho nje, uyakhuluma futhi kodwa ngeke akhuluma amahlandla amathathu. Niyabo ngokwemibhalo lapho, niyabo uzonikela lowo mlayezo akawuphambanisi ngokuba umoya wabaprofethi ujobela umprofethi konke, uyalalela futhi buthule. Manje ke leyo ndlela ibandla lifanele lihlekeke ngayo. Manje kini nabantu okungenzeka ukuthi lapha ovela ngaphandle ongizwile ngikukhuluma, ileyo ndlela okufanele kube ngayo. Niyabo lezo yaphuma, niyayibona imphumelana kwenzeka ngaleyo nkathi ngqo. Kukhona kwenzekayo ncamashi nje njengokuhlukanisa umoya noma imuphi omunye umoya. Kamangalisi na? Oh, ngijabule kakhulu kwazi ukuthi leyo nto efanayo iyagcotshwa nguPawulu ongcwele khona lapha, ayifanga ezansi kuza lapha kuseyinto efanayo. Oh, ngijabule kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Awujabuli na? Kulungile. Manje kusase busuku ngehora lesikhombisa ngqo sithatha unyaka waseLaodikeya futhi lowo unyaka womshado. Ngifuna nize uma kungenzeka ngibe late kancane nje namhlanje busuku, ngoba mhlawumbe umoya ongcwele uyakhuluma nokunye nokunye. Kodwa kuse early nokho, kusekuthi akube yimizuzu engamashumi amabili kuphela emva kwesishakalolunye. Ngifuna ngokuvamile ngilapha ngehora leshumi noma ishumi nanye, ngakho ke lokho kuse early impela phansi lapha. Ngakho ke niyayithokozela imilayezo yenkosi na nithokoza bela na wonda imphefumulo wakho. Ngikunikela libusise bantwana bami, niyazi nginithanda ngenhliziyo yami yonke, futhi ngesinye isikhathi lapho umoya ungibamba usika kokubili, ileyo ndlela izwi elingayo libukhali njengenkembe sikenhlobo zombili, lisika liza lihamba ngaphakathi ngaphandle yonke indlela. Kodwa yilokho okusisokayo, ukusoka kunquma nje inyama eseleyo, izinto ebesifanele singabi nazo. Manje ngifuna niqaphele ni uzwile umoya ekuhumusheni kulobo busukena, yeka lobo bula lokho kuyasoka. Yibaqotho sonke siyaphuma emgqeni, kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi angawashefa kanjani amaqhubu ethu. Akakwenzi na? Uyakwenza ngempela. Ngiyabonga ngakho, anibongi na? Ngabe wena mshayi upiano mncane ulapha na? Ngibone. Ngabe uThethi? Ngimoni lapha noma kuphi? Ngabe lona kulungile Thethi wethu uma uthanda? Ngabe leyo indodakazi yakho mfuthi telithini na? Umalokazana kulungile, inelikazi elikhulukazi elikahle elincane. Ngijabule kakhulu ukuthi ungumKristu. Kulungile, lethini elethu elihle icule lidala lokuphuma na? Silizame kanye ngaphambi nje ukuba sicule. Manje umzuzu uThethi wethu ngaphambi kokuthi sicule, hamba negama likaJesu. Bangaki abazi ungawukhohlwa umkhuleko omndeni na? Bangaki abakhulekayo emndenini wakini? Umndeni wakho uyakhuleka na? Oh, lokho kuhle. Ake silizame kanye njengasezikhathini zakudala manje. Ungawukhohlwa umkhuleko womndeni, uJesu ufuna ukuhlangana nawe lapho. Uzothatha yonke iminako yakho. Oh, ungawukhohlwa umkhuleko womndeni. Ngiyakuthanda lokho na? Ake silizame futhi. Ungawukhohlwa umkhuleko womndeni, uJesu ufuna ukuhlangana nawe lapho. Nosuku lokubonana manje. Uzothatha yonke iminako yakho. Oh, ungawukhohlwa umkhuleko womndeni.
Sure can, sister.
Impela ungasho dadewethu. Dadewethu neshi, lokho kuhle kakhulu. Oh, uma uzovele, uma sithemba futhi singangabazi, uzokukhipha impela. Yesa umthwalo wakho enkosini bese ushiya lapho. Yishiye lapho, yishiye lapho. Yesa umthwalo wakho enkosini bese ushiya lapho. Uma sithemba futhi singangabazi, uzokukhipha impela. Yeah. Ngisa umthwalo wakho inkosini bese ushiya la. Niyothandi lawo mahubo amadala na unjengingiya wakholwa lawo madoda acosha ipheli futhi ayephefumulele ngomoya ongcwele kufunda lokho njengempuputho ofelicrops ngenkathi labo bantu bezwe bangalolo zoku bazama kumenza abhale lawo maculo eze wathi ngani uzobanga wesifazane ocebile wathi nginikeze impilo yami kuKristu nalo lonke ithalente lami wayephuphuthekile niyazi wathi ngikolete impilo yami nakho konke kuKristu. Wathi kwase kuthi ke bathi kumdinelo ngoba wenqaba ithuba linjalo akathengezanga ngobuzibulo bakhe njengoba umnumzane president nalabo benza kodwa wagcina ubuqotho bakhe ngakho-ke yena bamshiya bathi khona-ke lapho ufika ezulwini uma ikhona endawo enjalo bathi uma ufana njengoba ulapha uyophukutheka bathi kuthiwani uma wena uphukuthekile bathi uyomazi kanjani na wathi ngiyomazi bathi kuthiwani uma ukuthekile na kuthiwani uma wena uphuphuthekile na wathi ngiyozizwa zibazi zezipikile khona ke waphendula waqala wabuyela emuva wayesethi ngiyomazi ngiyomazi futhi ngihle ngiwe ngiyome eceleni kwakhe ngiyomazi ngiyomazi ezipikile samveli sakhe ujesu wami nayo manxeba amahlane igugu ophela mina ngaleya ngingake ngimuphike kanjani lowo oligugu na mangife mangihambe indlela yanoma yini kodwa ngangivumeli neze ngiphike lowo oligugu owophayo ngaleya owangifela yebo futhi njengoba nihamba kulobu busuku nifuna ukuhamba negama likajesu kulungile dadewethu singama manje sonke kanye gama likajesu nawe Tanao buta buga no wasis. Yobunigin jabulo nendutuzo. Hamba nalo no muyapi. Kameleleko, kolumnandiganga, gachembalom flaba. No gwechaba gwezulu. Kameleleko, kameleleko, kolimnandiganga. Gachembalom flaba. No gwechaba gwezulu. Manje sisakhothamisa amakhanda ethu futhi siculele phansi ngegama likaJesu siyakhothama siwasikhuleka ezinyaweni zakho inkosi yamakhosi ezulwini siyoyiqhelisa lapho uhambo lwethu selufeziwe kamelele ku olimnandi kangaka themba lomhlaba nokwethaba kwezulu kamelele kuku olimnandi kangaka limnandi kangaka themba lomhlaba nokwethaba kwezulu.